matenda osapezeka pezeka amwana woti akumbukiridwe makamaka mmawa uno mupemphero. Kotero ife zedi tikufuna konse kuti tichite izo. Madokotala sali kudziwa mkomwe. Iwo anawapatsa iwo dzina la mtundu wina wake. Koma ine ndikuganiza iwo anangolipanga lina kuti awapatse iwo. Iwo sanali kudziwa chimene iwo anali. Ndipo koma Khristu akudziwa chimene iwo ali. Ndikoza kukuwuzani ino chomwe iwo ali. Ndi mdielekezi. Tikokulondoka. Mdielekezi. Dzina lanji limene iwo akufuna kumupatsa iye bwanji. Izo zili kwa iwo. Koma ndicho chimene iye ali. Iye ali onani mzimu woyipa. Tsopano tiyeni tonse pali modzi, kamodzi limodzi tsopano. Kungokhulupirira aliyense abwere tsopano. Ambuye akuchizani inu mlongo. Tiyeni timupempherere nsunganayo tsopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Atete athu akumwamba zikuoneka ngati ine sindingakhoze basi kuzichosa izo mu malingaliro anga. Nsungana wang'onoyo apo akufa. Iye ndi wokondedwa wa wina wake. Iye ali chilengedwe chanu. Ndipo Satana akumlanda iye moyo wake wa ung'onowo. Ine ndikupembera kuti mudzina la Khristu kuti inu mubweze dzanja la imfa mumuthamangitsire kumbuyo mdani ameneyo. Inu Ambuye amene mungapange nyanja yofira kuchita khoma pambali iliyonse ndi kuwapatsa ana a Israeli zomwe zili zanu ulendo wotetezeka powoloka nyanja ndi kukalowa mu dziko lolonjezedwa. Mulungu ife tikupemphera lero kuti inu musunthire kumbuyo chotchinga chilichonse ndi kumulola mwanayo akhale moyo. Izo zapasidwa kwa ife kuti tipemphe. Ndipo ngati gulu la wanthu lokhulupirira mwa inu, ife tikupempha dzina la Yesu kwa kuchiritsidwa kwa mwanayo. Amen. Lero zili mwa mtima woyamikira kuti ine ndabwera kwa inu kachiwiri mu dzina la Ambuye Yesu. Ine ndinabwera ku nyumba molawirira pang'ono chabe kuchokera ku Louisiana. Ndimaganiza kuti mwina mwake ngati ine ndinafika kuno lisanafike la Mulungu, ine ndikanadzakhala ndi Sunday School. Ndiyeno nyengo inali yotentha moopsa kumeneko. Mwakuti ife uku kungakhale mwapakati kuzizira mmawa uno kufanizitsa ndi Louisiana. Ine sibwenzi mutakhala muchipinda monga chonchi mopanda chokupizira. Louisiana pakadayenera kukhala chozizirisa kapena bwenzinu mukukomoka. Ndikotero ine ndabwera kotero kuti ndingokhala ndikupuma kwa tsiku kapena awiri ndisanachoke tsopano pomwe pano waku Northern Saskatchewan sabata lotsatira. Ndipo ndizo mpaka ku Prince Albert. Ndiko mpaka komwe misewu ikupita mu dziko. Kuchokera kumbali ina iwo amawoloka njira yonse kupita ku dziko lopanda mkomwe misewu ina iliyonse. Ndipo kopanda kanthu koma amwenye ndi maeskimo kumbuyo mkati kudusa kumene ife tikupita nthawiyi. Kotero ife tili ndi anthu ambiri omwe adzakhale pa msonkhano uwu ochokera konse konse ku Canada. Ena iwo adzabwera mpaka kuchokera ku chigwa chakumadzulo iwo akuti akubwera uku. Ndipo ine ndithudi ndikukhumba mapemphero a inu anthu kuti Mulungu akakumane nafe ife ndi kutipatsa ife msonkhano woposa wochuluka waukulu kwa ulemerero wake. Izo zakhala kwa zaka zinayi zina kapena zisanu tikhalireni ndili mu Canada. Ndipo ine ndinawa anzanga wena wolemekezeka kwenikweni kumeneko amene ali anthu abwino kwambiri. Ndipo kotero iwo ali wokhulupirika kwambiri kupita ku Chalichi. Zilibe kanthu kuti kwazizira motani iwo amadzikulunga mu blanketi ndi kukhala pa zikuku ndi kumaongolera kavalo kwa mayilosi 30 kuti akafike popita ku Chalichi. Iwo amayenda kupyola kusuntha kwa chisanu ndi china chilichonse ana ndi akulu. Iwonse amasonkhana pali modzi. ndipo banja limodzi limatenga lina, ndipo iwo amayamba kuyenda, ndipo iwo amapita. Ndiyo, ndiyo nsembe imene iwo amapanga, imene imawapangisa iwo kuti apeze zochuluka chotero kuchokera mu msonkhano. Pamene palibe nsembe, palibe zochuluka kwambiri kwa msonkhano. Iwo yenera kufika pansi kwenikweni ndi kuchita china chake chimene chimapweteka moipa kwenikweni. Uyenera kuyika kumbali zinthu zina ndi kusiya ntchito ndi kuchita izi kapena izo kuti ukafike popita kuchalichi ndi kukamuonetsa Mulungu kuti iwe umamukonda iye. Ndipo iwe ukapanga nsembe kuti upite ndi pamenepono pomwe iwe umapeza china chake kuchokera kwa iwo. Izo zili ngati wananga. Bile Paulo, ine ndikaganiza ine ndikana, ine sindina kale nako kalikonse pamene ine ndinali mwana. Maya ankakonda kupeza mwina mwake thumba limodzi la switi, ndipo iwo ankayeza izo ziduswa ziwiri kapena zitatu kwa mmodzi aliyense. Mwina mwake za Christmas ife timalandira nyanga ya ing'ono ya chitini, kapena bastole ya ing'ono ya chipewa, kapena china chake. Ndipo ine ndinkawaona wanaena ali ndi zikuku ndi njinga ndi zinthu zovala zabwino ndi zikhotho zofunda. Ndipo ine izo zinkango ndipanga ine kumverera moipa kwambiri. Ine ndinati ngati ine ndikanati ndidzakhale ndi wana aliwonse anga-anga, ine ndidzawachitira iwo chilichonse chimene ine ndingakhoze. Chabwino, ine ndikanadzakhala wololera kupita ndi njala kuti ndipeze china chake cha wana anga. Ndipo pamene ine ndinakhala moyo, pamene Bile anali chabe mnyamata wang'ono, ine ndimamupezera iye njinga ya magudumu atatu, ndikumupezera iye chilichonse. Ndipo Mida amayesa chilichonse kuti apereke zovala zake zomwe ndi zinthu kuti amupezere iye china chake. Koma inu mudziwa chiyani? Ife tinayamba kupeza, ine ndinamugulira iye njinga ya ing'ono ya magudumu atatu, ndi uta wa ung'ono ndi mpaliro ndi chilichonse. Ine ndinamupeza iye ali ndi subuni kapena ndodo kunja mubwalo akukumba pena pake, mukuona. Ine ndinati ena otsatirawo sadzakhala monga choncho, mukuona. Inu mungomupatsa aliyense chilichonse pa dzanja lawo kumene iwo sachifuna icho. Ndi china chake chimene iwe umayenera kuchitira nsembe. Ndipo umo ndi momwe chipulumutso chilili. Ndi nsembe ya mphumphu iyo ili mbale roi. Ndiyo ndi nsembe imene iwe uyenera kuti uzichita tsiku lilonse china chake kuti uyandikire kwa Mulungu ndi kuchita china chake. Ndipo ine ndikudziwa kuti ndi nsembe kwa inu nonse mawa uno kukhala mu chipinda chotentha ichi. Pamene ife takhala muno, tiyeni ife tiike malingaliro athu pa nsembe yayikulu imene mtundu wa anthu unayamba wapasidwapo kuti uyichite. Imeneyo inali Yesu Khristu pamene iye analamulidwa kuti abwere ku dziko lapansi kuti adzafe mʼmalo mwathu. Osali chokhacho ayi, koma moyo wake unatsikira mpaka mu Gehena, ndipo unali kumeneko kwa masiku atatu ndi usiku, ndipo pa tsiku lachitatu iye anauka. Ndipo tsopano anakwera mmwamba akukhala pa dzanja lamanja la Mulungu kumwamba, akupangira mapembezero pakuvomereza kwathu ndi chitetezero chake ndi chisomo chake chimene chaperekedwa kwa ife. Tsopano uko kumtunda uko kumene ife tikupita, uko kukakhala anthu ambiri osauka kwenikweni. Osauka kwenikweni amachita kukagulitsa imodzi ya ng'ombe zawo, ziwiri kapena zitatu za nkhosa zawo, kapena china chake kuti afike pobwera ku msonkhano. Eskimo wachikulire amabweresa mwina mwake zina za zikopa zake ndi kumazigulisa izo zimene iye amazisowa kwenikweni kwa banja lake kuti abwere uko. Mwenye wa malonda amayenera kuchita chimodzimodzi. Tsopano ife tikhoza pang'ono pokha kuwapempherera anthu amenewo. Sitingatero ife. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu adzawapase iwo chinthu chachikulu. Tsopano ndikotentha, ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu motalika. Ndipo ine ndikufuna ife mawa uno kuti tiike malingaliro athu, basi ife tisanakhale ndi pemphero pa odwala, pa mpingo ndi chikhalidwe chake. Ndipo tsopano ine ndikumverera kuti masiku pang'ono apitawo kuti uthenga kwa mpingo unapasidwa kwa ine ku Shreveport, Louisiana. Ndipo ine ndikukhulupirira ndizo zikhalidwe za mpingo. Ndipo ife tikuti tiyang'anane naye Mulungu ndizo mmawa uno, ndikupemphera ndikumupempha Mulungu kuti atithandize ife. Sindikulinga kutenga mafikiriro omwewo, koma timupempha Mulungu kuti atithandize ife mu tsiku ili limene ife tikukhalamo. Ndipo basi sanati ili ndi Baibulo lopambana lakale, koma basi mmenemo mwagona zonse za moyo wa muyaya. Ndipo kumbukirani, mawu ali Mulungu. Mulungu sali mochuluka kuposa mawu ake. Ndipo ife sili mochuluka kuposa mawu athu. Ndibonga ife dipanga ndituti tsopano inu ndine mukuima kosiyana ganizo. Limodzi ife tikhoza kunena kuti o ine ndichita chinthu china chake. Ife timatanthauza icho mu mtima mwathu. Koma zochitika zikhoza kuuka zimene ife sitingakhoze. Ife sitingakhoze kuchita izo zimene ife tinanena kuti ife tikanachita. Koma Mulungu sangakhoze kuchita zimenezo. Chifukwa iye ndi wopanda malire. Ndipo iye amadziwa chilichonse, ndipo chilichonse chimene chinakhalapo konse chiti chidzakhalepo. Kotero iye sangakhoze kupanga neno okha iye akanadziwa kuti iye akanalimira ilo kumbuyo. Ndipo Abraham pamene iye anali usinkhu wa zaka zana, iye anazitcha zinthu izo zimene zinali palibe ngati kuti izo zinali zilipo. Tsopano ine ndikunena izi ngati chilimbikitso kwa amene adapemphereredwe odwala. Abrahamu anazitcha zinthu zimene zinali palibe ngati kuti zinali zilipo. Kuwerengera kuti iye amene anapanga lonjezo anali wokhoza kuti alichite kapena kusunga icho chimene iye anali atalonjeza. Tsopano pamene Mulungu anamuuza Abrahamu pamene iye anali zisanu ndi chimodzi, makumi asanu ndi awiri ndi zisanu, ndipo Sara anali makumi asanu ndi limodzi ndi zisanu, kuti iwo anali woti akhala ndi mwana. Bwanji izo zinali palimodzi zosatheka. Ndipo iye anakhulupirira zimenezo ndi kumuyembekezera mwanayo ndi kumuwerengera mwanayo bwinobwino ngati kuti ali pamenepo. Kwa zaka makumi awiri ndi zisanu mwanayo asanabwere konse. Ndipo Abrahamu anali zana pamene mwanayo anabadwa. Ndipo Sara anali makumi asanu ndi zinayi. Chifukwa iye anamukhulupirira iye. Ndipo iye anazitcha zinthu zimene palibe ngati kuti izo zinalipo. Tsopano ndizo kwa odwala ndi osautsidwa odapemphereredwe. Zilibe kanthu zimene mavuto anu ali. Kaya muli mtundu wanji wa matenda amene inu muli nawo, kaya inu muli moyipa kwambiri motani. Pamene inu mumulandira Khristu mawu ake, ndiye inu mumatcha zinthu zimene zilipo ngati kuti izo panalibe, ngati izo zili motsutsa kwa mawu a Mulungu. Tsono Mulungu anati pembero la chikhulupiriro lidzamupulumusa wodwala. Chabwino ngati Mulungu ananena izo, icho chikukhazikisa izo. Ndiye tiyeni tiike malingaliro athu chiyembekezero ndi kuchita ngati kuti izo zachitidwa kale. Izo zatsirizidwa kale pamene ife tizilandira izo. Chipulumuso chili njira yomweyo. Ife timachikhulupirira icho, kuchilandira icho, kuchikhulupirira icho mu mitima yathu. Kuyenda mpaka pamaso pa Mulungu ndi kumulandira Khristu ngati mpulumusi wathu ndi kumulandira iye. Ngati inu muli pano mawa uno, ndipo ochimwa, ndipo osapulumusidwa, ndipo inu mukufuna kuti muchiritsidwe, inu mukudwala, choyamba funani Ambuye. Mlandireni iye ngati mpulumusi wanu, ndiye matenda amenewo achita kuchoka kumene. Chilichonse chimene chilipo, ingoyikani lingaliro lanu lonse ku chilichonse chimene inu muli nacho pa munthu yense Khristu Yesu. Chinthu chilichonse chikhala chili chabwino. Kotero tsopano sungani malingaliro anu pa izo, chifukwa ine ndinanena mawu pang'ono awa chifukwa cha iwo amene ali odwala ndi osautsika. Kotero kuti ine ndati ndiyankhule mawa uno kwa mpingo ndi chikhalidwe. Pakuti ine ndikumvelera kuti ngakhale machiliso auzimu ali ododometsa, koma pamene ine ndinali mu Shreveport, ine ndinali kokha ndi pafupi misonkhano itatu ya machiliso pamene ine ndinali kumusi uko. Itatu kapena mwina mwake inayi mwakupambana kuchokera mu masiku khumi ndi limodzi. Ndi chofunikira kwambiri kulalikira kwa miyoyo ya wanthu kuposa momwe izo ziliri kuyika nthawi yochuluka chotero pa machiliso auzimu. Ngakhale anthu amene akudwala ndi osowa, Mulungu akhoza kuwachiza iwo. Ndipo izo zakhala kale zitatsimikiziridwa kuzungulira dziko kuti iye amatero. Koma chinthu chachikulu tsopano ndi kwa moyo umene sudzafa konse. Thupi lidzafa koma moyo sudzafa konse. Ndipo ife tiyenera kuusunga umenewo ndende ndi molunjika naye Mulungu. Ine kawiri ndanenapo izi. Ine ndikufuna chilichonse chichitidwe, pakuti pamene ine ndili ndidzafike pa mtsinje mawa umenewo, ine sindikufuna vuto lililonse pamenepo. Ine ndikufuna kudzakhala ndi chiphaso changa mudzanja langa kuyembekezera dzina langa. Ndipo ine ndikufuna kunena monga Paulo wakale mʼbale Khristu, ine ndikumudziwa iye mumphamvu ya chiukitsiro chake kuti pamene iye andiitana ine kuchokera pakati pa akufa ine ndidzatuluka. Ine ndikufuna kumudziwa iye mumphamvu ya chiukitsiro chake. Kotero tsopano iye amene ali mlembi wa bukuli tiyeni tiweramitsire mitu yathu mitima kwa iye mphindi chabe. Ndipo Mulungu Atate wathu, ife tikudza kwa inu tsopano kuti tipembe kuti inu mutsegulire mawu anu kwa ife. Ife tikhoza kukokera mbuyo masamba koma mzimu woyera wokha ukhoza kutsegula mawu. Kotero tsegulirani iwo mawu uno kwa ife Atate ndipo mutipase ife zochuluka mopitirira za chisomo chanu. Ife tikuyembekezera pa inu ndipo mulole mzimu woyera ulowe mu mawu ndi kuwapereka iwo kunja kupyolera mimilomo ya munthu kwa mitima ya wanthu. Ndipo mulole iye awatenge iwo ndi kuwayika iwo mu mtima uliwonse basi monga ife tili nako kusowa. Ndipo pamene misonkhano ikhala itatha ife tili wokonzeka kuti tibwerere ku nyumba zathu. Ife modzichepetsa tidzaweramira mitu yathu ndi kukupasaninu kuthokoza ndi mayamiko chifukwa cha zonse zimene ife taphunzira kwa inu ndi chimene inu mwatichitira ife. Mu dzina la Khristu ife tikupempha izi. Amen. Kuwerenga kwa mawu uko mu Yohani woyera mutu woyamba. Na amene muli ndi mabaibulo ndipo mukanafuna kuti muwerenge ndine kapena kulemba izo pansi kwa mutu ndipo ife tiwerenga mutuwo kuchokera mu mawu. Ndiyeno tiyeni tipembere kuti mzimu woyera udzatenge nkhani kuchokera mu mawu kuti upereke kwa ife. Ife tikhoza kuwerenga iwo. Ife amene tili okhoza kuti tiwerenge tikhoza kuwerenga iwo koma Mulungu yekha angakhoze kuyitulutsamo nkhaniyo. Mutu ukhoza kuwerengedwa chifukwa iwo ndiwo mawu ake komano nkhaniyo iyenera kuperekedwa ndi Mulungu. Tsopano mu Yohani woyera mutu woyamba ndipo tiyeni tiyambire pa ndime ya 28 ndikuwerenga mmusi mpaka ku ya 32 malimodzi. Zinthu izi zinachitika kusidya kwa Yorodani kumene Yohane anali kubatiza. Tsiku lotsatira Yohane pomuona Yesu akubwera kwa iye ndipo anati, taonani mwana wankhosa wa Mulungu amene achotsa machimo a dziko. Ndipo uyu ndi iye amene ine ndinati pambuyo pa ine pakudza mwamuna amene ali wokondedwa ine ndisanakhalepo pakuti iye analipo ine ndisanakhalepo. Ndipo ine tindinamudziwe iye ayi koma iye koma kuti iye ayenera kuti aonetseredwe kwa Israeli chotero ine ndabwera kumabatiza ndi madzi. Yohane anachitira umboni kuti ine ndinaona mzimu ukudzika kuchokera kumwamba ngati nkhunda ndipo iwo unadzakhala pa iye. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge izo kachiwiri ndime yotsiriza iyo ndime ya 32.
And John bear record saying,
ndipo Yohane anachitira umboni kuti ine ndinaona mzimu ukutsika kuchokera kumwamba ngati nkhunda ndipo iwo unadzakhala pa iye. Ndipo alole Ambuye kuonjezera madaliso awo ku mawu. Ine ndikufuna inu kuti muyesere kuti mugwire mawu aliwonse ngati ife tingathe. Kodi inu mukukhoza kundimva ine bwinobwino kutali kumbuyoko chabwino? Kodi inu mukukhoza kundimva ine kumbuyoko? Ngati inu mukukhoza, inu kwezani mwamba dzanja lanu. Izo zabwino. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu mawa uno pa fanizo mwanjira ina moti ngakhale munthu yemwe sali wa mpingo kwambiri mkati muno angakhale wokhoza kuti amvetse. Tsopano ife timabwera kutchalichi kudzadzikonza tokha. Ife timabwera kuti tidzadzipange tokha anthu abwinoko, akhristu abwinoko, mbadwa zabwinoko, abambo abwinoko, mayi abwinoko, oyandikana nawo abwinoko. Ife timabwera chifukwa Khristu watiuza ife. kulinga livetida litibwere kupemba chili chonse mu dzina lake pamene livetili tidasonkhana palimodzi ochuluka monga awiri kapena atatu iye akanakhala ndi ife ndipo akanapereka izo kwa ife chotero chingakhoze kukhala chiyani choposanso kukhala chabwino konse kwa ife lero kuposa kudziwa kuti ife tili pa mpingo kuti tidzadzipange ife eni kukhala abwinoko kuti tigulitse kumvetsa kwathu yanga ali amene akanati anene kuti ndicho chimene ine ndadzera pano tiye ntione ine ndikufuna kumvetsa kwabwinoko ndipo ife singakhoze kukhala nako kumvetsa kwabwinoko kupatula izo ndipo ngati ife tili tikhale nako kumvetsa kwa mulungu ipo kuyenera kubwera kuchokera mu mawu a mulungu pakuti mawu ali chimene mulungu anatipatsa ife kuti tidyese miyoyo yathu ya njala ndipo mzimu woyera unatumizidwa kuti utenge mawu a mulungu ndi kuti utidyese ife ndi mawu inu mukuziona izo onani ife mzimu woyera watumizidwa kuchokera kwa mulungu kuti utenge mawu a mulungu ndi kuti uwapereke iwo kwa ife monga ife tili nako kusowa tsopano ine ndili wokondwa kwambiri kuti mulungu anapanga kupereka konga kumeneko si choncho inu kuti iye akanamatidyetsa ife ndife nkhosa za ubusa wake ife tiyankhula pa izo pamono pokha nkhosa ndipo ife ndife chinthu chofutukuka patatu cha mulungu ndipo pamene iye angakhoze kukhala nawo ulamuliro wa mphumphu wa ife iye akhoza kutitsogolera ife ndi kutilondolera ife tsopano icho chinamukomera kwambiri mulungu kuti pamene iye anamutumiza yesu ku dziko lapansi kuti icho chinamukomera iye kuti amuyimire iye ngati chinyama ndipo chinyama chimenecho chinali mwana wankhosa kale kutali muchiyambi mumunda wa edeni mu mitunzi yotsogolera yakudza kwa yesu mulungu anapereka nsembe kapena anali ndi mwana wankhosa kuti akhale chopereka cholowa m'malo mu mitunzi yotsogolera yakudza kwa khristu tsopano ine ndadabwa kawirikawiri chifukwa chiyani kuti mulungu akanamuyerekezera khristu ngati chinyama ngati chamoyo koma ife tinafika podzapeza kuti mwana wankhosa chifukwa chimene iye anasankhira mwana wankhosa mwana wankhosa ndi chamoyo chofasitsitsa ndi chaulemu kwambiri mwa zolengedwa zonse zimene zilipo pa dziko lapansi palibe kanthu kenanso kofasa ndi kaulemu kuposa mwana wankhosa wang'ono wosalakwa chotero osati wodzikwanilisa yekha iye sali wamwano iye ndi chofasa cholengedwa chaching'ono chonyozeka ndipo pamene mulungu ankati akamuyimire khristu kwa dziko iye anamuyimira iye mu mwana wankhosa tsopano koma pamene mulungu atate mulungu yehova anali kuti akadziyimire yekha kuchokera kumwamba iye anayimiridwa mwayofesa kwambiri yodzichepesa kwambiri ya mbalame zonse zimene zimawuluka mmwamba imene ili nkhunda palibe mbalame ya ulemuko kuposa nkhunda ine ndinapanga phunziro ndithu pa moyo wa mbalame ndi pa zinyama ndipo nkhunda ndi mbalame yosamvetseka kuchokera ku mbalame ine iliyonse imene imawuluka mmiyamba nkhunda ndi ya chikondi nkhunda ndi yofasa ndipo nkhunda ilibe ndulu ndi yokhayo mu banja la mbalame imene ilibe ndulu ndicho chifukwa inu simungayione nkhunda kulikonse koma ikuzungulira pamene pali njere ndi mbewu tsopano mu chombo umo munali nkhunda ndipo nkhunda ikuyimirirwa mu malo ambiri mu baibulo ndi chiphiphiriso cha mzimu woyera ndiponso mwana wankhosa akuyimirirwa mu malo ambiri a baibulo ngati khristu mu chivumbuluso njira yonse kubwerera ku genesis Ngo chomwechonso ili nkhunda. Ngo mu buku la Genesis nkhunda inali mu chombo ikukhala pachisa ndi mbalame zina zonse za mulengalenga. Ndipo imodzi ya iyo inali khungubwe khwangwala. Ndipo khwangwala ndi imodzi ya mbalame ya diera imene ilipo. Khwangwala ndi katawa ine ndikuganiza ndi pafupi mbalame za diera zimene ife tingakhoze kuzipeza. Khwangwala ndi mbalame ya moyo wautali kwambiri. Ndipo iyo imakhala moyo iwo amanenedwa kwa nthawi zina zaka mazana awiri kapena atatu zimene khwangwala. Chingolobiyo amakhala moyo wautali kuposa pamenepo. Koma nkhunda ndi chinyama chimodzi kapena mbalame imodzi imene simakhala nayo ndulu. Tsono khwangwala akhoza kukhala pamwamba apa ndi kumadya pa nyama yakufa. Inu simudzayiona konse nkhunda kozungulira nyama yakufa imeneyo. Iyo singakhoze kupirira izo. Fungo la iyo mumphuno zake iyo singakhoze kupirira nalo. Ilo likanamupangisa iye kudwala. Izo sizingakhoze basi kupirira chilichonse chimene chikuwonongeka chikuvunda. Izo sizingakhoze kupirira izo. Kotero iyo singakhoze kuzidya izo. Ngati iyo ikanatidya izo, izo mwansanga zikanayipha nkhunda. Chifukwa chimene chimagaya chakudya ndi kusefukira kwa ndulu kulowa mʼmimba imene imagaya chakudya. Ndipo ngati mulibe ndulu yoti ipite mkati ikapange izi, ndiye icho chikanayipha nkhundayo. Kotero inu nthawi zonse mudzayipeza nkhunda ikuzungulira pamene pali china chake cha ukhondo, china chake chimene chili cha mphumphu. Tsopano khwangwala ndi osiyana. Tsopano ingozindikirani khwangwala pokhala choyimira cha wachinyengo. Khwangwala akhoza kukhala apo pa nyama yakufa ndi kudya mochuluka basi monga iye akufunira kutero. Ndikuwulukira pomwepo kumunda ndikukadya tirigu ukonso. Koma nkhunda singakhoze kudya tirigu ndiyeno nkuwulukira pa nyama yakufa. Kotero wachinyengo, munthu akhoza kukhala wachinyengo ndipo nkumadya zonse zinthu zauzimu ndipo zinthu zabwino ndi zinthu zoyipa. Koma mkhristu wobadwa kachiwiri weniweni sangakhoze kulekelera zinthu zimene zili zolakwika, ko angadye kokha kuchokera ku chinthu chabwino. Zindikirani zimenezo. Amene inu mumuona munthu amene angakhoze kupita ku zovina, kupita kunja ndi kukamwa, kupita kunja ndi kukakhala mu tchimo, kubwerera ku mpingo ndipo mwina mwake kumafula mochuluka basi monga woyera. Ndi chiyani icho? Iye ndi mkanga ziwisi. Iye akhoza kudya zonse chinthu chovunda ndi chinthu chabwino. Koma mkhristu weniweni sangakhoze kulekelera zinthu zimenezo mwakuwonjezera kulikonse. Pakuti iye wadusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Ndipo mwansanga izo zikanamutsutsa iye chotero malingaliro omwe a izo. Mpaka izo zikanamutsutsa iye mpaka iye akanakhoza kutembenuza nkhope yake ndi kuyenda kuchokapo. Oh, ndi chithunzi chotani. Tsopano mwana wankhosa ndi kanthu kakang'ono kofasa kwambiri. Yesu amatha. Yesu angakhoze kudzithandiza yekha. Yesu ali wodzidalira yekha chifukwa iye sangakhoze kudzithandiza yekha. Kuno nthawi ina kale ine ndinali kupita ndikudutsa mu msipu pamene ine ndinali ndikulondera. Ndipo ine ndinapeza nkhosa yaying'ono ndipo zonse za izo zinali zitachoka kwa iye mwa njira ina. Ndipo iyo inali yonse itakulunguzidwa mulu pang'ono wa waya wa minga. Ndipo kanthu kakang'ono kosauka kanali katagona pamenepo kakukha ndi kulira. Ndipo ine ndinabwera pafupi. Ndipo ine ndinaona kutali ku mtunda pafupi theka la mayilo kunali khamu lonse la nkhosa. Tsopano iye akanakhoza kugona pamenepo ndipo akhwangwala akanakhala kukolowola mu maso ake posakhalitsa ndithu ngati ife tikanapanda kumuchotsapo iye. Koma ine ndinakamasula kanthu kakang'onoko ndinamunyamula iye mu mkono wanga. Iye sanakane konse, iye anagona mwakachetechete ndithu. Ine ndinamunyamula iye mu mikono yanga yoyamba, nthawi yoyamba mwina mwake imene munthu anayikapo konse manja ake pa iye. Koma iye anali wofatsa, iye anali kulolera kuti akhale akutsogole kuloledwa.
He was willing.
Yana likulolera kuti athandizidwe. Ndikuyembekeza inu mukuziona izo.
Iye
analikulolera osati kuti ayesere kuti akane kapena kuti akangeja mbuyo kapena kuti alume anangosa samakangira kumbuyo iwo samaluma iwo amangodzichepetsa okha ndipo kanthu kakang'ono aka ine ndinamunyamula iye ndikumukhazika iye pansi pa nkhosa zonse mmaminiti ochepa mayi wake anamupeza iye momwe iye analiliwo okondwa tsopano momwe zilili zofanana izo ndi mwana wa nkhosa wa mulungu inu mukudziwa kumene iwo amapita kukapha nkhosa inu mukudziwa chimene chimatsogolera nkhosa ku nyumba yokapherako ndi mbuzi koma mbuzi imalola kutsogolera nkhosa mpaka pa makako aku nyumba yopherako ndipo ndiye basi nthawi imene iyo ifikisa nkhosa pobwera mpaka pa makako ndiye iyo imalumpha kuchokapo koma oo iwo amati pamene iwo akupita kuti akaphe mbuzi ndiye iyo imakankha mwavoko mwaona ndipo umo ndimomwe mgelekezi angati achitire iye ayesa kuwatsogolera wana a mulungu mpaka mwankhaza kwambiri koma pamene ifika nthawi yakuti iye afe iye amakankha kwenikweni mwavoko ndiye umo ndimomwe mgelekezi amachitira izi ndipo umo ndimomwe nthawi zina msungwana wina wang'ono wamaonekedwe okhumbirika kapena nyamata wina wang'ono wa ushasha ali ndi paketi ya ndudu kapena botolo la kachasu akanati amutsogolere msungwana wang'ono kumbali mwana wankhosa ali ndi womutsatira wa wina wake kumpotolozera kuzolakwika oh zili bwino palibepo zakanthu kwa zonse izo zinthu zabwino za mpingo koma mulole imfa imukanje mnyamata wachikulire uyo nthawi imodzi inu mumumve iye akulira akufula konsekonse pa dzikolo ndipo umo ndimomwe ndiyelekeza amachitira izo koma mwana wankhosa ndi wofatsa kwambiri mwakuti iye akhoza kutsogoleredwa ndipo ndicho chifukwa chimene mulungu anamuyimira khristu ngati mwana wankhosa ndipo iye mwini ngati nkhunda ndipo pa tsiku limene yohane anamubatiza yesu pa mtsinje wa yorodani chimodzi cha zochitika zazikulu kwambiri zimene zinayamba zachitikapo zinachitika apo pomwe zindikirani kukongola kwake mwana wankhosa wofa zitsitsa wazolengedwa zonse zapa dziko lapansi ndi nkhunda yofa zitsitsa ya mbalame zonse zakumwamba tsopano ndiyo njira yokhayo imene iwo akanati adzakhale konse olumikizana ndi njira yokhayo imene nkhunda ikanati konse ibwere pa mwana wankhosa tsopano pamene nkhunda inabwera pansi yohane anamuona yesu ndipo iye anati taonani mwana wankhosa wa mulungu amene achosa machimo a mdziko ndipo yohane anati ine ndikuchitira umboni ndawuona mzimu wa mulungu ngati nkhunda ukubwera pansi ndi kukhazikika pa iye haleluya pamenepo inu muli nkhunda ndi mwana wankhosa zitalumikizana limodzi ndi pamene mulungu ndi munthu anakhala mmodzi ndipo pamene kumwamba ndi dziko lapansi zinakumbatirana wina ndi mzake haleluya ndipo pamene mulungu anapangidwa thupi analibweretsa ilo ndipo pamene mulungu anabwera pansi kuchokera mumaonekedwe a mzimu ndipo anapangidwa kukhala munthu ndipo anakhala pakati pathu ndipo pamene umuyaya wonse unakumbatirana wina ndi unzake ndi pamene mtundu wakugwa wa anthu wa Adamu ndi Yehova Mulungu ndi mngelo aliyense anabwera pali mmodzi pamene mulungu ndi munthu anapangidwa mmodzi pa tsiku lalikulu la chikumbutso lija pamene yohane anamubatiza yesu tsopano bwanji ngati uyo akanakhala nkhandwe kuyimba kokoma kwa nkhunda sikukanakhala kokhoza kuti kuyime pafupi ndi nkhandwe ndi chiyaninso chili chokongolerapo kuposa madzulo mochedwa kuzimva nkhunda zimenezo zitakhala panja apo ndi kuyimba mwakanthawi Ndinangwa ine ndata ya mkazi wanga ndi mwana. Ine sindikana mulola wina aliyense kuti adziwe chimene ine ndinali kuchita. Ine ndinkawanda kulowa mu galimoto yanga yakale. Ine ndinkayende sakunja woloka nseu kuno kupita kunja apa kumanda aku Walnut Ridge. Kukakhala pa mtunda pamenepo pambali ya mtengo ndikumayangana mmusi kumanda. Ine sindimakhoza basi kuwaleka iwo. Zinkaoneka ngati ine sindikanakhoza kupirira izo mopitiriranso. Ine ndikuganiza mwana wanga wang'ono akugona kumeneko wa usingu miyezi isanu ndi itatu momwe iye ankakondera kugwira manja ake ang'ono ndipo ankakhoza kundifikira ine ndipo ine ndikayimba lipenga kapena kunena china chake kwa iye ndipo iye ankati gugu akufikira ndi manja ake ang'ono. Ndipo ine ndinkafika pansi pambali ya mtengo makamaka pamene iwo amafika madzulo. Ndipo kumeneko kunkakonda kukhala nkhunda yakaleyo imene inkakhala kunja kumeneko mutchire. Iyo inkayamba kuyimba. Oh my! Ine ndinayamba ndadabwapo ngati iyo inali moyo wachisavundi wa mwana wanga ukubwelera mbuyo kuti udzayese kuti uyankhule kwa ine. Palibe chokoma kuposa kuyimba uko kwa nkhunda momwe iyo ilili yokonda. Iyo imabweretsa uthenga momwe iyo imayesera kupanga mtendere kudzuka molawirira mmawa kupita kunja muziyango yango uko pafupi ndi kumene ine ndimakhala. Ndi chinthu cha mtendere bwanji icho chili kuti umvetsere zikakhala pamwamba pa mtengo waukulu wautali uwo nkhunda zimenezo zikuyimba kwa ina ndi nzake. Tsiku lina kumusi kwa mbale Cox mandu akale wa nkhunda anali ndi wana ang'ono awiri kotero iwo amakhala pamwamba pomwe pa nyumba kotero amphaka sakanakhoza kuwagwira iwo. Iwo mayi wokalamba wa nkhunda amakhoza kumawadyetsa iwo nde iye amabwera pansi ndikuwatenga iwo ndikuwapangitsa iwo kuti akwere mmwamba mu mtengo. Ndipo iwo amakhoza kukhala pamenepo ali ndi makosi awo pozungulizana wina ndi nzake ndikumayimba ndikupanga chikondi utali wa tsiku lonse tinkhunda tiwiri tating'ono timabunda taulemu. Ndipo ine ndinaganiza zamomwe Mulungu nkhunda ndi mbalame yokonda chotero. Ndipo nkhunda Mulungu pofuna kupanga chikondi ndi zinthu zake za umunthu Mulungu amafuna kuti azikondedwa. Mulungu akufuna kuti azikukondani inu. Mulungu analikonda dziko chotero iye anapereka mwana wake wobalidwa yekhayo kuti aliyense amene akhulupirira mwa iye asadadzawonongeke koma kuti akhale nawo moyo wosatha. Wodalitsidwa akhale Ambuye ndiye Mulungu pofuna kuti apange chikondi iye amayenera kuchina kupanga china chake chokondeka. Iye amayenera kupanga china chake chaulemu monga iye mwini. Iye amayenera kupanga china chake chimene chikanakhoza kukondedwa. Iye amayenera kupanga china chake chachikhalidwe chake chomwe. Iwe sukanakhoza kukonda kanthu kamene sikanali kachikhalidwe chako chomwe. Kukonda akuyenera kulumikizana nacho chikondi. Mamuna ndi mkazi wake ayenera kukondana wina ndi mzake ngati iwo akanati apange konse muyezo. Banja liyenera kukondana wina ndi mzake ngati iwo angapange konse muyezo. China chake choti chizikondedwa iwe umafufuza kulikonse mupeze msungwana woti akhale mkazi wako amene iwe umamukonda. Iye amafufuza kuti apeze mwamuna amene iye angakhoze kumukonda. Mulungu amafufuza kuyesa kuti apeze moyo umene iye angakhoze kuukonda. Koma iye amadziyimira yekha kuno pa dziko lapansi ngati nkhunda yaulemu ndi mwana wankhosa waulemu. Ngati mwana wankhosa amene yakanali pa miniti imodzi itenge konse chikhalidwe cha nkhandwe yaukali nkhunda ija ikanayamba kuwuluka kwake mwamsanga. Iyo ikanapita kutali koma mwana wankhosa iye alibe malingaliro aliwonse akulu aiyo yokha. Mwana wankhosa ndi chinthu chimodzi pamene iyo yasochera iyo imasochera mopanda chiyembekezo. Nkhosa singakhoze kupeza njira yake yobwelerera ndicho chifukwa mbuzi imayitsogolera iyo ku imfa yake. Iyo singakhoze kupeza njira yake nkhosa imene yasochera. ndicho chifukwa Mulungu amatifanizitsa ife kwa nkhosa. Pamene ife tatayika, ife tatayika. Palibe njira yomwe ife tingakhoze kudzipeza mwatokha. Ndipo pali njira imodzi yokha kuti ichitire izo, ndiyo kudzipereka tokha kwa mʼbusa wa khamulo, ndipo iye amachita kutsogolera. Tsopano monga ine ndikuzindikira mwana wankhosa uyu ndi nkhosa palimodzi, mwana wankhosa ndi nkhunda kale palimodzi, iwo amapanga chimodzi. Ndiye penyani momwe nkhunda inatsogolera mwana wankhosa, mwana wa Mulungu. Momwe iye analili wa ulemu, akudziwa kuti iye anali kupita kokaphedwa. Momwe iye analili wa ulemu nthawi zonse, osayesa kuti achite mwayekha, osayesa kuti akhale wokwana mwayekha. Iye anati, ine sindimachita kanthu mpaka Atate atandisonyeza ine poyamba, ndipo Atate amakhala mwa ine. Tsopano chinthu china chimene mwana wankhosa ali, mwana wankhosa wololera kuti apereke maufulu ake. Tsopano Mulungu akufuna ife kuti tikhale ana ankhosa, koma pali nthawi zochuluka kwambiri zimene ife sitimafuna kuti tipereke maufulu athu, kupinyolitsa maufulu athu. Ambiri ya inu mumati, chabwino ine ndili nawo maufulu mʼbale Branham. Ndizozoona, koma kodi iwe uli wololera kuti upinyolitse maufulu ako? Kodi ndiwe wololera kupereka maufulu ako kuti Mulungu akutsogolere iwe? Ndilo lomwe lili vuto ndi mipingo yathu lero muchiwerengero chachikulu, kuti ulemu wa mwana wankhosa wa Mulungu ife timayenera kuti tikhale ana ankhosa. Ife takhala china chilichonse osati ana ankhosa. Ndiyo chifukwa mwansanga pamene ife titenga kachitidwe kameneko, nkhunda ya mzimu woyera imayamba kuwuluka kwake ndi kuchokapo. Ngati mwana wankhosa wa Mulungu akanatapange ukali woyamba ngati nkhandwe, kapena akanata achite chilichonse chosiyana kwa chimene nkhunda ya ulemu ikanachilolera icho, nkhunda ikanayamba kuwuluka kwake, iyo ikanachokapo mu minute. Ndipo ndicho chifukwa lero kuti ife tikudabwa chafuti ndi chiyani ndi mpingo wa chipentekosite. Ndi chifukwa chakuti ife tatengera pa chikhalidwe chosiyana. Ife tatengera pa chikhalidwe chimene ife tikufuna maufulu athu. Ife tichita zimene ife tikudziwa kuti ndizozolondola kuti uzichite. Ndipo ife timakhala amwano, ife timakhala ukali, ife timakhala osayanjanitsika, ife timalola kupsa mtima kubwera mkati, ife timalola umbombo kubwera mkati. Mwana wankhosa pamene iyo ifika nthawi, iye amakhala nawo ubweya wake wake, ndiwo maufulu wake. Iye amakhala nawo ubweya wake, koma iwo amamutenga mwana wankhosa ndi kumuponyera iye pa zipika ndi kumumangirira miyendo yake pansi. Iye samakankha, iye samakangana. Inu mumangotenga maufulu ake kuwachotsa kumene kwa iye, chifukwa iye ndi mwana wankhosa. Iye sangakhoze kuchita kanthu kena kalikonse chifukwa ndicho chikhalidwe chake. Koma nthawi ina ingodutsanipo njira ya mkhrisitu, inu mudzapeza ngati iye ali mwana wankhosa kapena mbuzi. Inu mudzapeza chimene iye ali, mupingeni apo iye nthawi imodzi. Ndipo ndicho chifukwa lero kuti mipingo yathu ili muchikhalidwe chimene iyo ili. Ife tadzitcha tokha mwana wankhosa wa Mulungu, akazi ndi mwamuna palimodzi, ayamba kuchita chilichonse osati ngati ana ankhosa a Mulungu. Inu muyang'ane pa iwo akupita pansi mu msewu ali ndi kabudula, tsitsi lodula, zopoteka zonse mu tsitsi lawo, ndipo zakapang'ono zapitazo inu mumatcha. Inu simunganakhoza kuwalemba ganyu iwo kuti achite zimenezi. Ndiyeno iwo madabwa, chifukwa chimene mpingo ulili muchikhalidwe chimene iwo ulimo ndi chifukwa chakuti inu mwatenga chikhalidwe cha nkhandwe kapena mbuzi mʼmalo mosunga kufasa kwa ulemu. Ndipo inu mumati ndi mwayi wanga mʼbale Branham, ine ndikudziwa kuti ndi mwayi wanu. Ometa amadula tsitsi, ndipo malingana ngati ometa anazidula tsitsi, kwa ine ndilibe ufulu? Ndipo kulondola ndiwo mwayi wanu wachibereka, koma kodi ndinu wololera kuti mupereke iwo kunja kuti mukhale mwana wankhosa? Kodi ndinu wololera kuti mudzipereke nokha? ndipo akazi inu osadika leli tali inu mumapita kunsewu ndizopusa kuti uyangane momwe akaza kuvalira lero ndipo ine sindikuyankhula za a presbyteria ndi a methodist ine ndikuyankhula za inu akazi achiyelo kukapita pansi munsewu ndipo zili ine ndinali nawo mtanda waung'ono wopachikika patsogolo pa galimoto yanga ndipo wina wake anati kwa ine anati bile kodi iwe ukudziwa ndicho choyimira katolika ine ndinati ndiliti pamene akatolika anapeza gawo pa mtanda palibe icho sichili choyimira chachikhulupiriro chachikatolika ndicho choyimira chachikhulupiriro cha chikhristu chikhulupiriro chachikatolika ndi woyera wang'ono wakufa mariya kapena munthu wina wakufa amene iwo amamupembedza ife sitimapembedza anthu akufa ife sitimapembedza sisiriya woyera ndi woyera wonse osiyanawo ndicho chikatolika chimene chili maonekedwe apamwamba azamizimu koma mtanda umayimira iye amene anafa ndipo anauka kachiwiri ndipo ine ndinali ine ndimasunga uwo pamene poyang'ana pa nsewu zaka makumi awiri ndi zisanu zapitazo kapena makumi atatu pamene ine ndinali pafupifupi wa khungu ine ndinamulonjeza mulungu kuti ngati iye akanati achize maso anga ine ndikanamayang'ana pa chinthu choyenera ndipo ine ndinati kulikonse kumene iwe uyang'ana ndi opanda umulungu chotero akazi ovala mwatheka ndi amaliseche atagone mu mabwalo ndi paliponse ine ndimayang'ana pa mtanda m'malo mwa kuyang'ana ndi kukumbukira chimene khristu anandichitira ine ndikupotoza mutu wanga kwa chinthucho chimene chili cha mdiyerekezi haleluya ndipo uko anthu musati munene kuti ndi chipresbyteria chikatolika ndi chipentekosite amen inu mukuti ine ndilinawo mfulu wotero mbale panamo ndikokulondola koma ngati inu mukanakhala mwene wangosa inu mukanapinyolisa maufulu anu ndipo pamene inu mupita mukuchita monga choncho mzimu woyera mvunda ya ulemu imayamba kuwuluka kwake pomwepo iyo singachitisidwe manyazi ndi inu ayiayiayi inu musapaganize kuti mupita mukuchita monga choncho ndi kuwusunga mzimu woyera inu simungakhoze kuchita izi baibulo linanena chomwecho inu muyenera kupinyolitsa wanu chabwino unena akazi wonse akuchita zimenezo ndipo inu amuna inu zinthu zosauka zopanda mafupa zachikazi inu amene mungawalola akazi anu kumachita chinthu chotero ngati ichi izo zikusonyeza chomwe inu mwapangidwa nacho ndicho chifukwa inu mulibe mzimu woyera monga inu mumanenera kuti muli nawo kapena inu mukanakhala ndi chokwanira china chake pa inu kuti chimupangiseye kuchita ngati dona mwakutalika komwe iye akhale ndinu muli monse amen izo zikumveka mwakudula kwa kachitidwe kachikale koma ndicho chimene mpingo wakusowa lero ndikokuchapa kwa kachitidwe kachikale kwa mzimu woyera ndikupachikidwa ndikuwumikisidwa ndikusitidwa nawo mzimu woyera zedi ndi chikhalidwe chotani dziko lalowamu momwe iwo amapita kunja pa nsewu ndi kumapitiriza momwe inu mumakanikizira mutu wanu mu televizhoni lachitatu usiku ndi kusapita kutchalitchi momwe kuti inu bwanji koma palibe mwana mu dziko pamene amaziwa zonse za yemwe Davide kolokete ali ndipo bodza lakuda ilo kumanena kuti iye anapha chimbalangondo pa usingu wa zaka zitatu inu mukudziwa kuti ilo ndi bodza koma inu mumawalola ana anu kupangisa mutu wawo udzadze ndi zimenezo ndipo palibe gawo limozi mwachimozi pa zana amene anadziwa konse kanthu kalikonse za Yesu Khristu ndi chifukwa chakuti dziko ili layipisidwa kwambiri fuko ili lopusa chotero ndi kutali chotero kwa mulungu laukana mzimu woyera o inu mukuti ine ndimapita ku mpingo ndipo ndimafula inu mukhoza kumachita zimenezo koma mpaka mwana wankhosa wa ulemu wa mulungu uja akhazikike mu mtima wanu ndipo akupangisani inu kuyeresa moyo wanu ndi kumachita ngati munthu wosiyana izo sizikuchitirani inu bwino uliwonse kuti muzisanzira chikhristu inu muyenera kukhala nacho icho amen ine ndinapita kukalowa mu nyumba kuno osatika lelitali kukachezera munthu wodwala ndipo dona anali atagona atakhala pamenepo ndipo osuwadi wang'ono uyo anabwera mkatimo chipewa chitakhala pambali ya mutu wake anati mayi kwati chakudya chamadzulo chakonzedwa iye anati wokondedwa ife sinakhale nayo nthawi anati mawawu kulilipeza chakudya chilichonse anati ine ndikukonzera iwe sangweji anati apo pali malalanje wena yanayenda kupitako vanalitenga lalanjelo anayangana pa ilo analuma pa ilo analiponyera ilo momenyesa pakhoma mwamphamvu monga iye akanathera mazake anayendelera pansi anati ngati ndizo zonse zimene ndimuli nazo pa malo ano ndiyene ndikupita kunja monga choncho ine ndinaganiza mulungu iye akanayenera kukhala wanga kwa pafupi maminiti asanu nyamata ine ndikanakungunula chikopa kuchichosa pa iye mwakuti iye sakanadziwa kuti icho chinachita kungunulidwa kuchichosapo koma iwo adakhala pamenepo kunchitira chisoni ndikumusasatitsa chimene iye akusowa ndikachitidwa kachikale kakusenda kwa miyendo ndicho chimene ife tikusowa manyumba ena akachitidwa kachikale kachiwiri ndiye alaliki wena amene atayime kuseri kwa guwa ndikulalikira choonadi ndikuchiyala icho apo pamene icho chikuyenera kukhala pamenepo amen ndizozoona Maria wang'ono anapondesa phazi lake laling'ono ndikulozesa mphuno yaing'ono iyo mmwamba ndikuyitembenuza milomo iyo yaing'ono kwambiri yolochedwa zofira zopangidwa ndi max factor mmwamba mumlengalenga ndikuyang'anisa mutu wake waung'ono mmwamba ndikuchoka mnyumbamo ndi chamanyazi bwanji ana kukhala osamvera bwanji baibulo linati iwo adzakhala lemba linati iwo adzakhala momwe iwo adadzakhalire momwe iwo adadzachitire ndi zinthu zimene zikuchitika mu dziko lero ndi chifukwa chakuti iwo akuyisira kutali mzimu woyera zaka zingapo zapitazo ine ndikupita kumuzi tsopano mumasiku angapo kukakondwerera kugwa koyamba kwa mzimu woyera mu Amerika zaka 50 zapitazo chaka chino ku msonkhano wakale waku Azusa Street msonkhano wa Chipentekoste mu Los Angeles kumene iwo anali nako kugwa kwawo koyamba kwa mzimu woyera pamene wanthu anasonkhana pamodzi pamene khristu anabwera pansi pakati pa wanthu amenewo iwo anali basa ulemu basa mtendere iwo ankakhala miyoyo ya umulungu iwo ankakhala miyoyo yodzipereka iwo anali ololera kugonjera iwo anali ololera kuti atsogoleredwe ndi mzimu woyera iwo sankasamala chimene wanthu ankanena iwo anali akachitidwe kachikale iwo amati iwo anali openga kapena chiyani za izo iwo anali ololera kuti atsogoleredwe ndi mzimu woyera koma lero my ndi zopakira pa udala ndi bokosi la zopakapaka ndipo adavala kabudula ndi kutulukira pa nsewu bwanji ndicho chamanyazi ndipo kumadzitcha okha ali ndi mzimu woyera o inu mukuti koma ine ndinayankhula mu malilime inde ndipo ndiyelekeza matero na yesu o ine ndinafuula ndipo ndiyelekeza matero na yesu ndiyelekezi akhoza kutsanzira chilichonse chimene mulungu ali nacho kupatula chikondi ndipo iye sangakhoze kutsanzira chikondi heya ndiye chinthu choyamba ndikudziwa pamene inu munayamba kuchita zinthu zimenezo inu munalekelera pa zigwiriro inu munayamba kunyengerera ndiye mpingo unayamba kutenga makuluku pang'ono timalingaliro pakati pawo ndipo uyu anati inu mukudziwa abusa basali zakuti ndi zakuti basi kapena adikonali zakuti ndi zakuti ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa inu munamvesera kwa izo ndipo ndicho chifukwa inu muli nalo vuto lochuluka chotero ndi chifukwa chakuti inu mwayamba kumvesera kwa mdyerekezi ndipo mwatenga ukali m'malo momvesera kwa nkhunda ya ulemu mzimu woyera nkhunda ya mulungu imene iti idzakusogolereni inu ndikulondolerani inu ndikukukondani inu ndikukudalitsani inu nthawi yoyamba imene inu munatenga zazing'ono za nthawi ya kukwiya izo nkhunda inawulukira kutali nthawi yomweyo ndiko kulondola iyo singakhoze kupirira izo khalidwe lake ndi losiyana oyo singakhoze kupirira izo mkomwe ndipo inu mukayamba kuyankhula za oyandikana nawo wanu iyo singakhoze kuima nazo izo iyo singakhoze basi kupirira nazo izo iyo imangotenga kuwuluka kwake ndikupita kutali kwambiri iyo singakhoze basi kupirira nazo izo mwakutalika kwinanso nkhunda ndi yaulemu nkhunda ndi yofasa ndikongunda ndipo singakose basi kupirira tilichonse kokha ngati chili mtundu womwewo wakhalidwe. Tsopano Mulungu akhoza kupangani inu khalidwe losiyana mwamuna kapena mkazi. Iye akhoza kupasani inu khalidwe losiyana. Ndipo inu kuti chabwino mbale Branham ife tingakhoze kuchita chiyani za izo? Basi ingokhala mwana wankhosa kachiwiri ndi nyama ziwiri chabe zimene zili zidzanja ndi limozi ndizo nkhunda ndi mwana wankhosa. Nkhunda singabwere kwa china chilichonse koma mwana wankhosa. Ndipo ngati inu mwakhala mbuzi ndiye chotsanipo mzimu wa mbuzi wakale uwo pa inu. Ndiko kulondola ngati inu mwakhala china chake chichotsanipo icho pa inu. Ngati inu mwayamba kukhala wa manong'onong'o kuno nthawi ina ine ndinalalikira molimba basi monga ine ndikanatera kulalikira mu mzinda wina wake. Ndipo uko kunali nzikwi za wanthu kumeneko. Ine ndinapanga kuyitanira paguwa ine ndinkaganiza ndinakuta dera lonse la tchimo. Ine ndinakuta chilichonse chimene ine ndikanakhoza kuchiganizira. Usiku umenewo utatha msonkhano mkazi wang'ono wodhula anayendera pafupi. Iye anati, chabwino mbale Branham, ine ndikusimikiza ndili woyamikira kuti inu simunandikhuze ine usiku uno. Ine ndinaganiza uyu ayenera kukhala mkhristu weniweni. Anati, inu simunandikhuze ine usiku uno. Ine ndinati, chabwino ine ndili woyamikira kwambiri kumva zimene zodona. Inu muyenera kukhala muli pafupi ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo iye ananyang'amira kutali dona wina wake atayima pamenepo. Ine ndinati, tanenani, kodi inu mukumudziwa mkazi ameneyo? Inde. Ine ndinati, iye ayenera kukhala mkhristu weniweni. Anati, chinthu chimodzi chimene inu munalephera kuchigunda usiku uno, mbale Branham, chimenecho chinali miseche. Iye ndi mkulu wa miseche mu dzikoli. Pamenepo inu muli ndi zimenezo, maona? Koma pamene inu mufika ku chimodzi cha zinthu zimenezo zilibe kanthu kayamlaliki wa chigunda icho mu guwa kapena ayi. Pamene inu muona zinthu zachithupizo za dziko malingana ngati inu mulekererana nazo izo, inu muli kutali ndi Mulungu ndipo mzimu woyera ukhala kutali. Ndicho chifukwa misonkhano sili momwe iyo inali kukhalira. Ndicho chifukwa kanjira ka ututi sikanabadwe mawa uno mukachisi. Ndicho chifukwa misonkhano yayikulu ya msasa sili kozungulira dzikoli. Ndi chifukwa chakuti ife takuyisira kutali nkhunda ya ulemu ya Mulungu. Kokulondola, iye sangakhale ndi ife malingana ngati ife tili osayanjanitsika, malingana ngati ife tikuchita miseche. Ife tikufuna njira yathu. Tsopano ine ndikufuna inu kuti muzindikire mwana wankhosa anali mwana wankhosa wachete. Baibulo linati iye sanatsegule ayi kamwa yake monga nkhosa pamaso pa oyisenga. Iye anali wosayankhula. Iye sanatsegule kamwa yake. Iye sanali munthu amene akufuna ufulu wake. Ayi bwana, iye anali wololera kulandisa maufulu wake. Iye anali mwana wankhosa wachete. Koma lero, oh mai, momwe ife tikufunira kusiyana kwathu, oh mai, ine ndikukuzani inu, inu Mulungu amulola wina wake, amene china chake kwa inu. Ine ndipita kwamweko kukamupeza iye mnyamata, ine ndikamukhadzula iye, ine ndikamuwuza wachinyengo wokalamba uja pamene ine nditi ndimuone iye. Inu Mulungu adikira mpaka ine ndikamuona iye adalisike Mulungu, aleluya. Nkhunda imangotenga kuwuluka kwake ndikumapitirira kutali. Ndiko kulondola, mzimu woyera suli ndinu kenanso malingana ngati inu mukumvelera mwanjira imeneyo. Ingolembanizo umo mubuku lanu iwo suzachita konse. Mzimu woyera sungakhoze basi kukhala pozungulira pamene mtundu wa mzimuwo uli. Woyenera kukhala mzimu wa mwana wankhosa, mzimu wa ulemu kapena basi iwo sungakhale ndizo. Ndizo zonse zimene zilipo kwa izi. Ngati iwo suli wa ulemu wofasa wosokozedwa ndi mzimu woyera, ndipo ngati chilichonse chibwelapo iwo basi sumachizindikira konse icho umangopitirira, mwaona? Ndipo miniti yomweyo imene iwo utembenukira kumbali, inu mukudziwa ndiyo kumene. Pamene inu munatembenukira kumbali, inu mukudziwa tchimo loyamba limene linayamba la munthu kutembenukira kumbali kwa miniti yokha. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Baibulo limanena choncho. Eva anatembenukira kumbali mphindi yokha kuti amvetsere chimene Satana anali kuti anene. Ndipo iye anajabula chithunzi chokongola kwambiri kwa iye mpaka iye anaganiza kwenikweni kuti izo zinali choonadi. Ndipo iye anamvetsera kwa iye. Ndipo chinthu chokha chimene ndiyelekeza kufuna kuti inu muchite ndi kungotembenukira kumbali kwa maminiti pang'ono chabe iyakhoza kudambula chithunzicho kunena tsopano yang'anani apo inu mukudziwa mbale inu mukudziwa mlongo ngati iwo akanakhala anthu amtundu wolondola iwo sakanachita izi ngati iwo anangochita izi pomwe apa inu mukudziwa iyakhoza kupanga izo zenizeni kwambiri kwa inu mpaka izo chimakhala choonani chenicheni kulondola koma kumbukirani ndi mdielekezi ine sinikusamala kaya iwo ali otsikitsitsa pansi modani motalikira bwanji momwe iwo adzinyazisira mutchimo ndi ntchito yanu kuyika mkono mozungulira iwo ndi kuwanyamulira iwo mmwamba mwachikondi cha mulungu inu munali kuti pamene nkhunda ya mulungu inakunyamulani inu kuchokera muthope la dongo ndi ntchito yanu bwenzi wanga dziko ili likufa kusowa chikondi chapang'ono pokha ine ndikufuna inu muyizindikire nyama iyi apanso nyama yaing'ono iyi iyo inali mwana wankhosa wachete chifukwa iyo sinati pamene iye analalatirirwa iye sanalalate ayi aponso iye sananyoze ndikumapitiriza ndikumakangana ndikuchita ukali ndikumapitiriza iye sanachite izo ayi pamene wina wake pamene iye analalatirirwa iye sanalalate ayi aponso iye sanatsegule ayi kamwa yake koma inu mungolola wina wake achite china chake kwa inu kapena ine mayi ife timafufuma ngati tule akudya ngumbi kufufuma ngati tsekwe wokalamba ine ndikuwuzani inu mpaka libano iye kuponda pazala zanga monga chonjo kachiwiri ine sindibwelera konse ku mpingo wakale uwo kachiwiri ayi bwana lisike mulungu aleluya anazareni akandilandira ine a pilgrim holiness iwo akanditenga ine aleluya ine sindisowa kuchita izo kenanso ayi tabwino nkhunda imayamba kuwuluka kwake nimukudziwa chiyani ngati wachinyengo wokalamba udzazipita ku mpingo umenewo ine sindidzapitako konse kachiwiri adalitsike mulungu ine sindidzachita konse izo pamene chinthu icho chikugundani inu nkhandwe yakale yaukalija nkhunda imatenga kuwuluka kwake kulondola iye mzimu woyera wapita ndiye iwe umadabwa chafuta nchiyani ndi iwe iwe umadabwa chafuta nchiyani ndi mpingo iwe umadabwa chafuta nchiyani ndi iwe chifukwa chiyani iwe ulibe chigonjeso chonga chimene iwe unali kukhala nacho iwe wasintha khalidwe lako iwe wakhala mbuzi m'malo mokhala mwana wankhosa iwe wakhala china chake pambali pa mwana wankhosa iwe uyenera kutenga mzimu wofasa kwenikweni uwo mulole mzimu woyera unditsogolere ine kulikonse mulungu ine ndikonde wochimwa aliyense zilibe kanthu kumene iwo ali malo amtundu umenewo akalowa mu mtima wa munthu ndiye inu muona china chake chikuchitika moyo wanu inu mukuti chabwino mbale Branham kodi kulipo kukonza kulikonse kwa izo inde ingokhalani mwana wankhosa zozonse inu mukuti chabwino mbale Branham ine ndinakomana naye dona wang'ono siku wina uko mu Shreveport dile ndi ine ndinapita kumalo kuti ndikapeze sangweji udatha kale msonkhano mkazi wang'ono wokongola anabwera mmenemo mwina mwake msungana wang'ono kapena mwina mwake makumi awiri kapena china chake monga choncho wovala bwino iye anakhala pansi ine ndinazindikira iye ankangoyang'ana chakunjira imeneyo ine ndinkangopitiriza kumadya maminiti angapo donayo atabwera mkati iye anati muli bwanji ndinayankhula kwa iye ndipo ine ndikumudziwa donayo anali mlongo Davis kumusi uko ndipo iye ndi dona wina wochokera ku life tabernacle ine ndinkawadziwa iwo bwino iye anabwera pamenepo ndipo anayankhula kwa ine anapitiriza ndiye dona wang'ono amene anakhala moyang'anizana iye anati mbale Branham ujawo unali uthenga wabwino usiku uno ine ndinati inu muli bwanji mulongo ine ndinati zikomo inu mochuluka kwambiri ndipo ine ndinati kodi ndinu membala wa life tabenako iye anati ndili iye anati inu mukudziwa mbale Branham ine ndikanakhoza kuyimba kukwayala koma iwo akuchita zolepheresa kumene kuja iye anati ine ndinali zaka zambiri zakuphunzira kayimbidwe ndi chilichonse anati ine ndimayimba masolo ndipo ndimayimba zinthu zina anati koma ine sindikanakhoza kuyimba chifukwa iwo ali ndi zolepheresa kuti palibe nkazi wodzipaka utoto angakhoze kuyimba kuyimba mukwayala ine ndinali chabwino mulungu alemekezeke chifukwa cha life tabenako iye anati chabwino ine ndikuuzeni inu mbale Branham iye anati ine ndine mkhristu ine ndinati ndiye mlongo pitani kunyumba ndikukasuka nkhope yanu kapena chilichonse chimene inu mumachita ine ndinati kodi inu mukutanthauza kuti mundiuze ine kuti inu mungaloleka ndikakang'ono choteroko ngati kuvala pang'ono za zinthu zakale izo pa nkhope yanu ndipo ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti izo zimabwera kuchokera kwa mdiyerekezi ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti palibe mu chiyambi cha izo chinali achikunja ndipo monse pamene inu muvala izo ndi chilemba chachikunja tsopano ine ndangobwera kumene kuchokera ku Africa ndipo ine ndakhala mu nkhalango za akafula ndipo ndazipeza chimozimozi basi kumene ndolo kumene zinthu zonse izo zimachokera ndi zonse izingale zochuluka zitakulungidwa mozungulira makosi anu ndi makutu ndi chilichonse kumene izo zimachokera ndi achikunja ndipo baibulo silikufuna mkhristu kuti akhale wachikunja ndipo inu simukufuna ine sindikunena kuti inu ndinu wachikunja chifukwa chakuti inu mumachita izo koma inu mukudzipanga nokha kuoneka ngati mmodzi ndi chifukwa chakuti abusa anu sanatakuuzeni inu choonadi baibulo linanena choncho ndipo tsopano inu mukuti mbale Branham ine ndikuganiza ngati ine ndikanakhala ndi tsitsi lalifupi ilo limandipanga ine kumva bwino ndi chilichonse chotero ndipo kulondola koma ngati inu mukanakhala ndi tsitsi lalitali inu mukanamva bwinoko ilo likanachosa izo zonse pa khosi lanu ndikulikulunga ilo ndikulipanga ilo mwabwino panji kodi inu mukudziwa chimene baibulo linanena kuti mwamuna ali nawo ufulu womusiya mkazi wake ndikulandira chisudzulo kuchokera kwa iye ngati iye adula tsitsi lake ngati iye adula tsitsi lake izo zikusonyeza kuti iye akukhala mosaona kwa iye baibulo linanena choncho 1 Korinto 12 fufuzani ngati izo sizili zolondola iye amene mkazi amene adula tsitsi lake amanyozetsa mutu wake amene ali mwamuna wake ndipo ngati iye ali wonyozetsa iye ayenera kusudzulidwa ndi kuchotsedwa ndiko kulondola koma onani abusa samakuuzani inu konse zinthu zimenezi ndipo ndicho chifukwa chimene inu mumachitira momwe inu mukuchitira ndipo mwamuna baibulo linati kuno osati kale litali kunali wina wake amene analembera kuno ndipo anati mbale Branham ma blouse awa amene akaza mavala anali bwanji zili mwakuti inu simungakhoze basi kuwapeza konse ma blouse panonso ndipo izo zikanakhala zabwino kuti ife akazi achikhristu zizivala zoterera izi nailoni kapena chilichonse chimene chilipo chonga izo ne ndinati penyani mlongo pali chinthu chimodzi cha izo apa pali chinthu chimodzi choona inu mukhoza kuchita ichi ngati inu simungakhoze kugula imodzi iwo amagulisa makina wosokera inu mukhoza kupanga imodzi ine ndinati ndikokulondola kuipanga iyo kuti izingooneka ine ndikukhulupirira inu mukudziwa chimene chili mu mtima mwanu ndi chimene chimafotokoza chokha momwe inu mumachitira ndi momwe inu mumapangira izo zimasonyeza chimene chili mwa inu ndicho chifukwa kuti zonse izi pano zoyipidwa ndi kukangana ndi kuchitana miseche ndi kubwezera miseche ndi kumapitirizabe pozungulira mpingo ndizo zimene zimaphwatsula mpingo izo zimasonyeza kuti mdyerekezi analowa mkati mwa inu ndipo izo zisonyeza kuti mzimu woyera unakuchokerani inu tsopano ine ndikudziwa kuti izo zikungootcha phula kulichonse mwa inu ena inu koma izo ziyenera kuchita izo zoziyenera kutero ndicho chimene izo zikunenedwera osati kuti mukhale anzeru osati kuti muzichita mokongola koma kukuuzani inu pamene pali vutolo pa dziku lina ine ndiyenera kuti ndidzayime ndi kupereka yankho chifukwa cha inu ndipo chifukwa kumene momwe inu mumachitira ndi momwe inu mumapangira izo zimangosonyeza chimene inu muli ngati inu mwangokhala nako kupsa mtima kwakale kumene udzauluke kuchokera pa chigwiriro chake ndi zazing'ono chabe ndikufika kuno ndikumapitiriza kapena kutsutsa kapena zoyipa ndi zinthu ngati zimenezo izo zimasonyeza kumene izo zikuchokera tsopano pali chinthu chimodzi chokha choti muchite chichotseni chinthu icho uko mmenemo ndipo nkhunda idzabwerera ku mtima wanu pamene nkhunda inapita kuchokera mu chombo Iyo inatulutsidwa kunja koma iyo inabwelera ndipo inagogoda pachitseko cha mdima mpaka Noa anayilola iyo kulowa mkati mzimu woyera uli pano mzimu woyera ufuna kuti ubwere mkati ndicho chifukwa lero kuti mzimu woyera iwo sunachoke kwa inu kwa nthawi zonse iwo wangokhala kunja uko pa nthambi za mitengo pena pake kukonzekera kuti idziulutse yokha chobwelera ndikubwera kulowa mwa inu ndikukupasa inu chikondi ndi mtendere ndi imwemwe monga inu munkakhalira nazo zedi iwo uli iwo uli wokonzeka kuti uchite zimenezi iwo ukufuna kuti uchite izi iwo ukugumba kuti uchite izi koma inu simukuulola iwo kuti uchite izo tsopano ine sindikuyankhula kwa inu alendo ine sindikudziwa chimene abusanu ine ndikuyankhula kwa Branham Tabernacle ine sindikuyankhula kwa inu anthu ochokera ku mipingo ina ine ndikuyankhula kwa Branham Tabernacle ndiyo vuto kuzungulira pano ndiyo chimene chimapangisa nkhunda kutenga kuwuluka kwake mungomulola wina wake ayambe kenakake kakang'ono pozungulira mpingo ndipo chinthu choyamba oh kodi izo zili choncho oh anatero inu simukutanthauza choncho pomwepo kumene mzimu woyera umapita kuwulukira kutali iwo sungakhoze basi kupirira mzimu wa mtundu umenewo malingana ngati chikhaliro cha mwana wankhosa chija chikuchokerani inu ndiye mzimu woyera wachokapo ndikokulondola ndipo ndilo lili vuto lero ndicho chifukwa anthu ali muchikhalidwe chimene iwo alimo ndi chifukwa iwo amalola mzimu wolakwika kubwera mu mtima mwawo mu moyo wawo tsono ndicho chifukwa ife tili baibulo linati ndicho chifukwa pali odwala ambiri ndi osautsika pakati pathu ndi chifukwa cha zinthu zoterozo ife tiyenera kukhala aulemu ife tiyenera kukhala amtendere ife tiyenera kukhala mwana wangosa kotero kuti nkhunda ikhoza kukhala pa ife tsopano kumbukirani nkhunda idzabwera inu munati o mʼbale Branham musati mundiwuzene kuti sindinalandirepo mzimu woyera haleluya upo usiku kumeneko usiku wina o pamene iye anabwera mkati ine ndimakhoza kumangoyenda zedi bwanji ameneyo anali iye o ine ndinamvelera bwino kwambiri ine ndinamvelera ngati ine ndikhoza kugwira mbalame iliyonse kuchokera mu mtengo ndikuyikumbatira iyo ndikuyikonda iyo munthu woyipisitsa amene anayamba wachitapo kalikonse kwa ine ine ndinamvelera ngati ine ndikhoza kuyika mkono wanga mozungulira iwo ndikuwakumbatira iwo o mʼbale Branham omwe ine ndinamvelera zedi umenewo unali mzimu woyera koma inu mukuona chifukwa chimene iwo sukanakhoza kukhala nanu inu munali mwana wankhosa pa nthawiyo koma pamene inu munadzakhala nkhandwe iwo umayenera kutenga kuwuluka kwake palibe cholakwika ndi nkhunda ndi inuyo ndipo inu munalola mzimu umenewo kubwera kwa inu kodi ine ndinawulola iwo mʼbale Branham inde pamene inu munapita kukamvetsera miseja ija pamene inu munamvetsera kubodza lija pamene inu munapita kukanera chabwino ine ndilinawo ufulu wotero inu mulibe maufulu ayi inu munagulidwa ndi mtengo umene unali mtengo wa magazi ofunika a mwana wa Mulungu inu mulibe maufulu ovomerezeka haleluya maufulu okha amene inu muli nawo ndikubwera kukasupe odzaza ndi magazi otumbuka kuchokera ku misamba ya Emanueli pamene wochimwa agwera pansi pake amataya banga lawo lonse la tchimo inde bwana ndiwo maufulu okha amene inu muli nawo ndi chifuniro chawekha choperekedwa kwa Mulungu ndiyeno Mulungu amachita kutsogolera kuchokera pamenepo mpakana ndicho chimene chimapangisa msonkhano ndicho chimene chimapangisa zinthu zambiri zachilendo mzimu woyera ukapita kumalo mzimu woyera nkuti zisizolondola imisa msonkhano sunthira kutsidya ne ndiimisa iwo aponso mbale nkusunthira patsogolo ndikokulondola chifukwa iwo uyenera kusokozedwa ndi mzimu wa Mulungu ndipo njira yokha yoti usokozeredwe ndi mzimu wa Mulungu ndikukhalabe waulemu osandikudziwa zambiri zonse o inu munkaniza ine ndikudziwa gawo lonse eya inu mwautangwanisa ubongo wanu wonse ndipo iwo sungakhoze ngakhale kugwira ntchito wokha inu mukudziwa mabuku onse ndi mayankho onse ndi chigiriki chonse ndi chihepri chonse ndipo mulibe mmalo akuti nkhunda ikepo chisa ndikokulondola koma inu mukudziwa izo zonse ndiye nkhunda singakhoze kusogolera chifukwa inu mukudziwa zochuluka kwambiri mwana wankhosa samadzinenera kuti amadziwa kanthu iye ayenera kukhala ndi wina wake wodazimutsogolera iye ulemelero ndi zimenezo
kanthu. Amen. Chinthu chokha chimenene ndikutidziwa ndi Khristu Yesu anamva kuti andipulumutse ine. Popita kupyola mu California uko, kunali nyamata yakubwera. Anali ndi cholembedwa pasogolo pa iye. Anali, ine ndine chitsiru cha Khristu. Ndipo sana anati, ndinu chitsiru cha yani? Ndiko kulandola, khalani chitsiru kwa dziko, kuti inu mukhoze kutsogoleredwa ndi mzimu woyera. Chifukwa, ana amuna ndi akazi a Mulungu, amasokozedwa ndi mzimu woyera. Aroma 8:1 anati, palibe kotero tsopano kutsutsika pa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene samayenda monga mwa thupi koma mzimu, samayenda monga mwa nkhandwe koma nkhunda. Amen. Dok, ankakonda kuimba nyimbo. Dzazisani njira yanga tsiku lilonse ndichikondi. Pamene ine ndikuyenda ndi nkhunda yakumwamba. Mundilole ine ndipite kwa kanthawi konse ndi nyimbo ndikumwetulira. Dzazisani njira yanga tsiku lilonse ndichikondi. Lidzakhala tsiku la mtendere bwanji kwa Branham Tabernacle. Kapena mpingo wina uliwonse. Kapena munthu aliyense. Pamene iwo adadzala ndiyise maufulu awo kuti akhale mwana wankhosa. Funso lake ndiliti mbale Branham. Bwelerani kwa mwana wankhosa. Bwelerani kuti mukhale wa ulemu. Bwelerani kusadziwa kanthu. Bwelerani kungodzipereka nokha kwa Khristu. Usalimuyesere kuti mudziwe kanthu kena. Tingoyendani mofasa, makachetechete, modzichepetsa, maulemu ndipo nkhunda idzakusogolerani. Pakuti pamene inu muona kupita kukamvetsera miseja imeneyo, pamene inu mupita kukatenga kupsa mtima uko, pamene inu mupita mukuganiza kuti inu muli nawo ufulu wochitira izi ndi kuchita izo, nkhunda imangotenga kuwuluka kwake ndipo imapita basi kutali. Ndiye inu mulibenso iyo. Tsopano, iyo sili kutali ndi inu mmawa uno mpingo. Iyo yakhala kumene panjapo pa nthambi ya mtendere. Kuyembekezera kuti chikhalidwe chanu chisinthidwe. Amen. Chimene inu mukusowa lero ndi kupereka maufulu anu onse. Ndikumulola Mulungu akugonekeni inu pansi ndi kusenga maufulu anu onse achoke pa inu. Amen. Kodi inu mukanakhoza kulingalira momwe mwana wankhosa wakale wang'ono ubweya wonse ukulendewera pa iye ndiwo maufulu wakeya ali kulendedwa ndiyeno nkungogona pakama posengera iwo amadziwa chimene chili choyenera kwa iye kutengera maufulu ake wonse kutali kuwachotsa kwa iye ndi kusengapo iwo wonse momwe iye amathamangira mozizirapo ndi mopepuka. Mai, iye ali wokondwa, ndipo amadumba pozungulira, ndipo amakhala ndi nthawi yayikulu. Inde Bwana, ngati inu mulanditse maufulu anu, ndicho chimene inu muti mupeze. Koma inu muyenera kulandisa maufulu anu, ndi kulola mawu a Mulungu, asenge dziko lonse lichoke mwa inu. Kutengera zizolowezi zonse za dziko kutali, ndipo inu mumakhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Kuno nthawi ina kale uko mu Africa. Ine ndinali kuyangula kwa oyela wachikulire. Iye anati mbale Branham, ine ndikudziwa kuti inu mumakhulupirira mu zauzimu. Ine ndinati ndithudi mbale wanga. Iye anati zaka zapitazo, ine ndinkakonda kuganiza kuti ine ndinali wina wake. Anati ine ndinkaganiza, ine ndinali Khristu weniweni. Ndipo iye anati ndiye kumtunda uko mu mpingo wathu, ine ndinkachita kukwera phiri. Kumene ine ndinkayimitsa galimoto langa laling'ono. Ndipo anati ine ndinkachita kukwera phiri pafupi mitunda 300 kapena 400 ndikuzungulira matchire ndi zinthu kuti ndikafike pamwambapo. Ndipo anati ife tinkakhala ndi msonkhano wapemphero pamwamba pamenepo. Ndipo anati ine ndinkaganiza kuti ine ndinali Khristu weniweni. Iye anati ine ndinkalidziwa Baibulo lonse. Ine ndinaphunzira Chihebri chonse. Ine ndinaphunzira kachulidwe konse kolondola ka mawu. Ndipo anati aliyense ankayenda kutsa kwa ine. Ine ndimakhoza kuyankhula kwa iye monga choncho za Baibulo. Ine ndinkadziwa chimene ine ndinali kuchiyankhula. Iye anati usiku wina ine ndinali kukwera kupita ku Chalichi. Ndipo kunali kuli makangano ambiri mu mpingo wathu. Anali uko kunali magulu pang'ono anali kutsutsana lina ndi linzake inu mukudziwa momwe iwo amaukirana. Ine ndinati inde Bwana. Iye anati panjira yanga pokwera phiri ine ndinali kuyenda. Ndipo zonse mwakamodzi ine ndinayamba kututumuka kuti wina wake anali kunditsatira ine. Ndipo iye anati ine ndinaganiza ine ndidikire pang'ono chabe kwa yense yemwe iye anali kuti andipeze ndipo kuti ine ndi yankhule nawo iwo kanthawi pang'ono pamene ife tinkapita tikukwera pa njirayi. Ndi mukudziwa ndiwo mtundu wa chinthu chabwino, iwe kungodikira kanthawi pang'ono. Ndipo akuti pamene ine ndinayenda kukwera phiriro, anati ine ndinabwera pamwamba, mwamuna anabwera pamwamba pa phiriro. Ndipo anati iye anali ndi mtolo pa msana wake umene unali waukulu patali kumuposa munthuyo. Ndipo anati iye anali chabe wefuwefu ndi kumawuzira ndi kumangopanga masitepe afupi ang'ono kuyesera kuti akwere pamwamba. Ndipo ine ndinati, nyamala, kodi ine ndingakuthandize iwe kunyamula katundu uyu kukwera phiriri? Iye anati ayi, ine ndiyenera kumunyamula iye. Anali ine ndinayang'ana pa dzanja lake, anali ine ndinadziwa ndiye kuti awa anali masomphenya. Iye anali ndizitsera mumanja ake, anali ine ndinagwa pansi. Ndipo ine ndinati, Ambuye, kodi inu mukunyamula machimo a mdziko muthumba limenelo? Iye anali ayi, ine ndikunyamula ako okha kuti ndikufikitse iwe pamwamba pa phiriri, kungoti kuti iwe ukhoze kukwera pamwamba. Ndi momwe izo ziliri. Ngati ife tidati tingoyang'ana kozungulira, ife tipeza kuti iye akunyamula athu. Kodi izo sizimakupangani inu kudzimvelera kuchepa mtima wathu wauthakati wankhanza? Basi chifukwa kuti ife tikhoza kuchita izo. Kuno nthawi ina kale ine ndinali kusaka, monga inu mukudziwa kuti ine ndimakonda kusaka. Ndipo uko kunali mnyamata woyipa mudziko limenelo. Iye anali mnyamata woyipa, ndipo iye ankakonda kumandiseka ine chifukwa ine sindimakhoza kuwombera mbawala ndi agwape ang'ono. Ine ndinati ndi ubulutu. Ine ndinati iwe bwanji wosakhala msaki weniweni wa ukhondo ndi kumawombera mbawala zokalamba ndi zinthu zimene zili zokalamba ndi zokonzekera kuti zife? Mulungu anazipereka izo kwa ife kuti lola tiamayi tating'ono ito ndi zinthu. Iye anati aa, ndiwe mlaliki wa mtima wa nkhuku, ankapitiriza kumandiuza ine monga choncho. Ine ndinali tsopano ndapenya, ngati ine ndikanakhala wanjala ndipo ine ndimafuna imodzi ya gwape ang'ono awo, ine ndikukhulupira Mulungu akanandilola ine ndikhale nayo iye. Koma kuyiwombera chabe iyo kungoti ndichite mochenjera. Chabwino iye ankakhoza kudzazisa ngolo phamwamwa. Ndipo iye anapita ndipo anakadzipangira choyitanira mtundu wina wa wenzulo. Ndipo iye amakhoza kuwomba wenzulo imeneyo ndi kumveka chimozimozi basi ngati gwape wang'ono akuyitana. Tsiku lina ife tinali muthengo limodzi, ine ndinamuchitisa iye manyazi. Ine ndinati ine ndikanadzichitira ndekha manyazi. Ankapa gwape asanu ndi atatu kapena khumi nthawi imodzi ngati iye akanafuna mbawala ndi chilichonse, basi kuti achite mochenjera. Mwina mwake kudula miyendo ya kumbuyo ndi kusiya zina zonse za iyo zili pamenepo. Ine ndinali iwe suyenera kutero. Ha, iye anali alaliki inu ndinu a mtima wa nkhuku kwambiri. Tsiku lina iye anayima mbuyo mutchire, iye anatenga nagwirizira wenzulo iyi, ndipo iye anafuula, ndipo iyo inamveka ngati mwana wa gwape akulira. Basi pamene iye anachita izo, gwape wang'ono wokongola anaonetsera mutu wake kunja kubwera akudumpha. Inu mukanakhoza kuwaona maso ake akulu a brown akuyang'ana. Iye anadabwitsidwa, iye anali kuyang'ana pozungulira msakiyo, anawerama, anasolola mfuti yake kuti awombere gwapeyo, ndipo gwapeyo anamuona msakiyo. Koma inu mukudziwa chiyani? Kufula uko kwa gwape wang'onoyo, iye sanali kuiona mfuti. Iye anali akufufuza kuli mwana ameneyo amene anali muvuto. Inu mukudziwa kuonetsera uko kwa umayi weniweni ndi chikondi cha mayi kuti akhoza kuyang'anizana nayo mfutija pamaso wakuyimfa kuyang'ana pa iyo mumpope wa mfuti imeneyo. Inu mukudziwa chiyani? Kuonetsera kumeneko kunali kwakukulu kwambiri. Iye anayandikira pafupi kwa yekha. Iye anaponyera pansi mfuti yake. Iye anathamangira mbuyo, ndipo ananigwira ine mozungulitsa mkono. Iye anati, Bile, ndipembelele ine, ine ndakhala nazo zandikwana izi. Pamene iye anaona kuonetsera uko kwakulimba mtima kwa mayi. Oh, pamene dziko liona kuonetsera kwa chikondi cha Mulungu ndi kulimba mu mtima wathu wa umunthu ndi kusiyana kotani uko kuti kudzakhale. Pamene ife tilola nkhunda ya Mulungu kubwera mu mtima wathu ndi kutipasa ife ulemu kulibanga ife ofatsa kumeneko muchila la ndimalicha kuseli kumeneko ine ndita ima pamenepo ndikupembelela nyamara wachikulile uja ine ndinamutsogolera iye kwa Ambuye Yesu kuchokera pamenepo mpakana iye anali wabwino nsaki wa ukhondo zedi iye ankaganiza kuti iye anali nawo ufulu iya kosa kuchita chimene iye akanafuna kuchita izo zili pamalo anga izo zimadya msipu wanga kumusiuko ngati izo zingafune kutero ine ndinati ndiko kulondola koma si umunthu kuchita zimenezo iwe uyenera kulandisa maufulu wako o Mulungu chitani chifundo kuti ife tizitero kuno nthawi ina kale mu pafupi zaka zana zapitazo kunali Kristu wopambana amene anakhala kumwera chakumadzulo kwa United States dzina lake linali Daniel Kare munthu wodabwisa munthu wa umulungu munthu woyera mkhrisitu weniweni munthu amene aliyense ankaganizira zochuluka zake munthu wodabwisa chotero ndipo nkhaniyo imanena kuti iye anafa kapena kuti anapita muchizimbwizimbwi ndipo iye anati pamene iye anapita kumwamba mtuli pamene iye anafa ndipo pamene iye anakafika ku chipata cha ngale wosamalira anabwera kuchitsekwa anati ndiwe ndani iye anati ine ndine mlaliki Daniel Kare ine ndapindulira zikwi za miyoyo kwa Khristu ndipo ndine ine ndikufuna kubwera mkati mmawa uno ulendo wanga wa moyo watsirizika pa dziko lapansi ine ndilibe malo woti ndipiteko tsopano ndimo momwe izo zikubwerera kwa inu mmawa wina wochimwa ndimo momwe izo zikubwerera kwa inu wobwerera mbuyo ndimo momwe izo zikubwerera kwa inu amene mwakuyisa mzimu woyera nuchoka kwa iwo osati nkumakhala ulemu ndi ofewa panonso inu mwakhala musanalire kwa zaka inu mwakhala musanachite manyazi kwa ine sindikudziwa kuti ndiliti kudekha konse kwachoka kwa inu zedi koma iyo idzabwera pa khomo lanu umodzi wa mmawawu ndipo pamene mzimu woyera wa ulemu ubwera ndi kugogoda bwanji inu osangoti mumulole iye mkati kotero pamene Daniel Kare anafika uko kuchipata iwo analowa mkati anati ife tione ngati inu muli nalo dzina lanu kuno iwo anayangʼana ponse pozungulira iwo samakhoza kupeza dzina lililonse anati ayi palibe Daniel Kare apa iye anati ndithudi anati ine ndine mlaliki iye anati ine ndapindulira miyoyo kwa Khristu anati ine ndayesera kuchita chinthu chimene chili cholondola wosamalira anati bwana ine ndine wachisoni kukuwuzani inu koma palibe Daniel Kare apa anati ine ndikuwuzani inu chimene inu muti muyenere kuchita anati ife tilibe maufulu kuno kuti tiutenge mlandu wanu iye anati koma kodi inu mukufuna kusumiranso mlandu wanu inu mukhoza kusumiranso iwo ku chiweruzo chakumpando wachifumu woyera ngati inu mufuna kutero koma anati ife tilibe chifundo kuno kwa inu mkomwe chifukwa ife tilibe inu apa kulibe chifundo cha inu anati kodi inu mukufuna kusumanso mlandu wanu iye anati bwana ndichiyaninso chimene ine ndingakhoze kuchita koma kusumanso mlandu wanga iye anati chabwino ndiye inu mukhoza kupita ku chiweruzo chakumpando wachifumu woyera ndikukasumiranso mlandu wanu kumeneko Daniel Kare ananena kuti iye anazimverera yekha akupita kupyola mukadanga kwa pafupi ora anati iye anafika kumalo mmene munayamba kuwalira 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 anati pamene ankapita mopitilira ndi pamene kunkakhala kowalira iko kunali kochulukitsa mazana nthawi za zikwi kowalira kuposa momwe dzuwa limawalira konse ndipo anati iye anali akunjenjemera kunjenjemera ndipo anati pamene iye anafika mkati mwake mwakuwala kumeneko iye anamva liwu likunena kodi iwe unali wangwiro pa dziko lapansi ndikungobwera kuchokera mukuwala iye anati ayi ine sindinali wangwiro anayamba kunjenjemera anati kodi iwe nthawi zonse unkasewera moona ndi aliyense anati ayi anati zinthu pang'ono zinadza mumalingaliro anga zimene ine sindinali chimozimozi basi woona nazo anati ayi ine ndikulingalira ine sindinali woona anati kodi iwe unkanena choonadi mumulandu uliwonse mumoyo wako anati ayi ine ndinakumbukira zinthu zina zimene ine ndinazinena zimene zinalibe mthunzi zimene zinali ndi mthunzi ine sindinali konse woona chimozimozi basi anati ndiye kodi iwe unayamba watengapo chilichonse chimene sichinali cha iwe chilichonse ndalama china chilichonse chimene sichinali cha iwe anati iye ankaganiza pa dziko lapansi kuti iye anali wabwino ndithu koma iye anatsutsika anati ayi ayi ine ndatengapo zinthu zimene sizinali za ine iye anati ndiye iwetu sunali wangwiro iye anati ayi ine sindinali wangwiro anati iye ankayembekezera miniti iliyonse kuti kuphulika kuti kubwere kuchokera mukuwala kwa ukulu kuja momwe nkhunda inali watsutsidwa anati basi ndiye iye anamva liwu kuseri kwa iye limene linali lokoma kuposa liwu la mayi lililonse limene iye anayamba walimvapo anati iye anatembenuka kuti ayang'ane ndipo nkhope yokometsetsa imene iye anayamba wayionapo yokoma kuposa nkhope ya mayi aliyense inali itayima pasukulo pake ndipo anati iye anati atate danielo kare anandiyimira ine pansipo pa dziko lapansi izozoona kuti iyese anali wangwiro koma iye anandiyimira ine iye anandiyimira ine pa dziko lapansi sokona ine ndati ndimuyimire iye kumwamba tengani tchimo lake lonse ndikwayika iwo pakawundula wanga ndi ndani yemwe ati akakuyimireni inu tsiku limenelo mʼbale ngati inu mukumukuyitsira iye kutali nachoka kwa inu lero ine sindingakhoze kulalikira mochulukiranso tiyeni tiweramitse mitu yathu wokondedwa mulungu wokondedwa mwana wankhosa wakufa wofatsa wodzichepesa wonyozeka mbalame zinali nazo zisa ndipo nkhandwe zinali nazo mphanga koma inu munalibe mʼmalo ndipo komabe ambuye yemweyo wa ulemerero pamene inu munabadwa iwo analibe zovala zilizonse zoti akuvekeni pa inu o mulungu zovala zanga zimandichitira ubwino wanji ine ndiye ndi ubwino wanji umene magalimoto amandichitira ine ndi ubwino wanji umene nyumba yabwino imandichitira ine ndi ubwino wanji umene ziti zidzachite tsiku limenelo inu munali wopanda nzanu panalibe aliyense anachita ubwanawe ndi inu panalibe amene ankaoneka ngati wofuna kuti akupatseni inu dzanja la chithandizo inu munanena kuti tsiku limenelo inu mudzati ine ndinali wanjala inu simunandidyetse ine ine ndinali wamaliseche inu simunandiveke ine ndi ubwino wanji umene zonse zimeneve tili nazo zoti tidzachite ife tsiku limenelo ambuye tiloleni ife tikuyimireni inu kotero pamene ola ilo lifika ndipo ife tiyenda kupita mukukhalapo kwake wamphamvu zonse wopezeka ponse ponse wodzi o mulungu pamene ife tikamva nkhunda ija ndi mapiko ake itakhala kumbuyo uko mukuwala kwa kukulu uko iyo idzawalisa kupyola mu muyaya wonse pamene inu mukukhala mukuwala pamene ine ndidzayenera kuima pamenepo mwandekha mʼbale wanga atapita abusa anga atapita amayi wanga atapita atati anga atapita mkazi wanga atapita ana anga atapita o mulungu kodi ine ndizachita chiyani ndiye ambuye kodi ine ndizachita chiyani ndiye ndipo izo zikhoza kukhala dzuwa lisene lowa usiku uno koma ine ndizachita chiyani ine ndingakhoze kuchita chiyani o khristu ine ndikukuyimirani inu tsopano ine nditenga kusankha kwanga lero ine ndilanditsa kuyankhula kwanga konse za wanthu wena ine ndilanditsa kupsa mtima kwanga konse ine ndilanditsa kusiyana kwanga konse ine ndilanditsa chilichonse ndisengeni ine ambuye tengani zonse zimene ine ndili nazo inu mungu nditenge ine ambuye ine ndikufuna kuyima mu malo anu ine ndikufuna kusengedwa ine ndikufuna umbombo wonse kunyada konse kusayanjanisika konse basi zonse zidachosedwa pa ine ndiye ine ndikufuna ndikuyimireni inu ngati mwana wankhosa wosengedwa wololera kusiya zosangalatsa zonse za zomwe iwo amazitcha zosangalatsa za moyo kuvina konse mapando onse zovala zonse zakale zoipa zopakapaka utoto wa milomo polishi ya nzikhalabo kusanjanisika konse uku kumene kumaoneka ngati dziko inu munali musati muchite konse ngati dziko musati muyanjane nalo konse dziko tulukani kuchokera pakati pawo o mulungu ndithandizeni ine ambuye ndisengeni ine lero nditengeni ine ngati mwana wa nkhosa ndipo mundilole ine ndikhale osayankhula ndisati ndisakuleka mayi anga kusanena kanthu za izo kungoyima ndi kuti ndisengedwe o mulungu ndikusiyana kotani izo zimapanga ine ndikukumbukira pamene inu munandisenga ine kamodzi munatenga mkazi wanga mwana wanga bambo wanga ndi mbale wanga inu munango ndisenga ine mpala komabe mumtima mwanga ine ndinkadziwa kuti ine ndinkakukondani inu momwe inu mwandidalitsira ine momwe inu mwakhalira wabwino zonse zimene ine ndili zonse zimene ine ndikanakhoza kukhala zonse zimene ine ndikanati ndidzakhale konse ndi inu mulungu ndi inuyo ine ndikuvomereza zolakwisa zanga ine ndikuvomereza zonse zimene ine ndinayamba ndachitapo kapena kulingalira ingondisengani ine ambuye ine ndikufuna ndikhale mwana wankhosa wanu osati zokhaza ambuye koma mumutenge munthu aliyense mkati muno mmawa uno nkhosa iliyonse ndiwo amene akanati afune kuti akhale nkhosa asengeni onse iwo mmawa uno ambuye ikani pazi lawo laling'ono pozungulira zitsa zauthenga mulole mzimu woyera uwasogolere iwo kukulapa tsopano lomwe adziwe kuti akhala osayanjanitsika kwa mulungu ndipo mulole iye asenge kusanjanitsika konse dziko lonse ndi zinthu zonse za mdziko inu muzisenge izo zonse zichoke mmawa uno ambuye kuti ife tikhoze kuyima wodekha ndi achete pamaso pa inu ngati akhristu wobadoka chiwiri perekani izo ambuye ine ndimakukondani inu ine ndikufuna kupita zilibe kanthu kaya nyengo ndi yotentha kaya ine ndikumvelera monga choncho kapena ayi ine ndikufuna kupita ine ndikufuna ndikuyimireni inu chifukwa ine ndikufuna inu mudzandiyimire mlandu wanga tsiku limenelo mudzati chabwino iye anandiyimira ine tsopano ine ndimuyimira iye o mulungu perekani izo lero ndipo pamene mutu uliwonse waweramitsidwa ndi mtima uliwonse utaweramitsidwa ine ndikudabwa mmawa uno ngati alipo chabe wina wake pano amene akuzindikira kuti inu mwayesera kukhala nayo njira yanu yomwe inu mwapanga zinthu izi zimene inu simumayenera kuzichita ndipo inu mukungomvelera mmawa uno kuti ambuye angokusengani inu zichoke ndikunena ndikupange iwe kukhala mwana wankhosa weniweni kodi inu mungakweze dzanja lanu mulungu akudalitseni inu dona mulungu akudalitseni inu mbale mulungu akudalitseni inu mbale wina wake akuti ndisengeni ine ambuye ine ndayimirira ine ndine nkhosa ine sindisegula nkomwe kamwe yanga ine ndikungofuna inu mudulire dziko lonse kutali talikire kwa ine mulungu akudalitseni inu mbale mulungu akudalitseni inu ndona mulungu akudalitseni inu mnyamata wang'ono mulungu akudalitseni inu ndona mulungu akudalitseni inu mlongo ndisengeni ine ambuye mlongo jete ndipo mulungu akudaliseni inu dona mulungu akudaliseni inu mlongo ndisengeni ine tsopano ambuye ine ndikufuna zinthu zonse za mdziko ine ndikufuna ndikuyimireni inu mmawa uno ine ndikufuna kuyima ngati nkhosa yosengedwa ine ndikufuna zinthu zonse za dziko zidulidwe zitalikire kwa ine ine ndikufuna kuti ndikhale wanu ndipo inu mukhale wanga kodi inu mundilandira ine ambuye pamene ine ndikukwezera dzanja langa kwa inu mulungu akudalitseni inu dona mulungu akudalitseni inu bwana mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu bwana mulungu akudalitseni inu dona mulungu akudalitseni inu dona ine ndikuona lanu mulungu akudaliseni inu mbale wanga mulungu akudaliseni inu mbale wanga mulungu akudaliseni inu ndona wang'ono ndizo zabwino mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko mayi mulungu akudaliseni inu mlongo ndiko kulondola ingokhalani woona mtima ndikufuna Mulungu kuti atenge zonse zitalikire kwa ine zomwe sizili zofanana kwa iye zolinga zili zonse za umbombo zimene ine ndili nazo sayanjanisika kulikonse kumene ine ndili nako ine ndikufuna iye andisenge ine njira yonseyo mmawa uno ine ndikufuna kukhala monga iye ine sikusamala kaya pali maufulu kapena ayi ine ndilibe ufulu ayi ine ndili nawo kokha ufulu umodzi ndipo ndiwo kubwera kwa iye iye amatenga zinazo kodi alipo ochimwa pano amene sanavomerezepo khristu tukamodzi sanapulumusidwepo konse ndipo inu mukufuna kukumbukiridwa mupemphero ili mmawa uno kodi inu mungakweze dzanja lanu mzanga wochimwa mungakudalitseni inu mmodzi wina kweza dzanja lanu mukuti mundikumbukire ine mʼbale Branham ine sinkhristu ayi ndipo ine sindikuziwa basi nthawi imene ine ndili ndikakomane naye mulungu ndipo ine ndikufuna kukumbukiridwa pakali pano mumawu apemphero pamene inu mukutseka chabwino kodi inu mungakweze dzanja lanu kuti ine ndikupemphereleni inu iye akuona mungakudaliseni inu dona wang'ono mungakudaliseni inu dona mungakudaliseni inu bwana mmodzi wina wake ine ndikufuna kuti ndikhale ine ndikufuna ndi angati munthu amene ali obwelera mbuyo o inu muti ine sindikanavomereza izo mʼbale Branham koma penyani ngati nkhunda yachifaso iyo yachoka kwa inu mʼbale apo pali china chake chalakwika apo pali china chake chalakwika pamene inu simungakhoze kupirirana wina ndi mnzake pamene inu simungakhoze kukhulukira munthu aliyense kuchokera mu kuya kumene kwa mtima wanu zibe kanthu zimene iwo achita kapena zimene iwo anena ngati inu simungakhoze kuwakhulukira iwo kuchokera mu kuya yesu anati ngati inu simukhulukira munthu aliyense zolakwisa zake kuchokera mu mtima mwanu ngakhalenso atate wanu akumwamba sakukhulukirani tsopano bwanji ngati nyengo yotentha iyi bwanji ngati lero mulungu atakuyitanani inu pamene pali kasupe wotseguka mpingo wokonzeka mzimu woyera wakhala pano pa mathero kumene anyumba iyi wokonzeka kubwera pansi kumene ndikubwera mu mtima mwanu ndikukupangani inu aulemu ndi amtendere ndiyenera kuchita chiyani ine mʼbale Branham ingokhalani mwana wankhosa mzimu woyera wobwera pansi kumene pamene inu mukhala mwana wankhosa koma ngati inu muli ndi zolinga zolakwika lolakwika lingaliro lolakwika mukufuna kukhala ndi njira yanuyanu ndipo nkusalolera kulanditsa iyo ndiye mzimu woyera sudzabwera konse tsopano ndi mitu yathu itaweramitsidwa ine ndikudabwa ngati aliyense wa inu amene mwakweza dzanja lanu tsopano yesu anati iye amene amva mawu anga ndi kukhulupira pa iye amene ananditima ine ali nawo moyo wosatha sadzabwera konse muchiweruzo koma waduso wochokera ku imfa kupita ku moyo yohani woyera 5:24 koma tsopano ngati inu mukanafuna kubwera ku guwa kwadani pansi apa tiyeni tipemphere limodzi mpaka kumvelera kwa ulemu kwa mtendereko kumene inu munakhalapo nako kapena mukanafuna mutakhala nako kuti abwera pa inu kachiwiri pamene ife tili kusunga mitu yathu yoweramitsidwa pamene ife tikuyimba pali kasupe wodzazidwa ndi magazi ine ndikufuna inu mubwere dzagwadeni pansi ndikupemphera aliyense tsopano amene akufuna kubwera dzagwadeni pansi apa pakanjira kapaguwa ndikupemphera kanthawi mitu yanu yoweramitsidwa monga ine ndikuyembekeza kuti inu mwachita mu mtima mwanu inu mudziwa yemwe wayamba kubwera mukampata mmawa uno ziyenera kukupangani inu kuchita manyazi ndi inu wene mkazi wachikuda chinthu chosauka wamopindira manja motupa dzidziro tuwa akupanga njira yake kupita kuguwa ino nthawi ina kale bambo wachikulire wachikuda anapulumutsidwa mu nthawi ya ukapolo iye anapita ndipo pamene iye anapulumutsidwa iye anamuwuza bwana wake kuti iye anali mfulu iye anati ndiwe chiyani anati ine ndine mfulu ndiye iye anamupanga iye mfulu ano pakubwera gulu lina la wanthu likubwera kuno kufuna chipulumuso mmawa uno anati iye anali mfulu aliyense mupembere ndipo muzipembera zolimba ngati inu mungatero pamene nzimu woyera ukuchita ndi wanthu kupanga malingaliro iye anati Mose kodiwo kuti unali mfulu anati inde bwana wamkulu ine ndine mfulu anati ngati uli mfulu ndiye ine ndati ndikupanga iwe kukhala mfulu inenso pita uzikalalikira uthenga pamene iye anakonzekera kuti afe ambiri a abale ake oyera anabwera mkati kuti adzamuone iye ndipo pamene iwo anatero iye anati ankaganiza kuti iye anali mu kukomoka pamene iye anaukapo iye anati ine ndimaganiza kuti ine ndinali nditapita kumba udaliseni inu mbale wanga gwadani kumene pansipo anati ine ndimaganiza ine ndinali nditapita kale anati kodi iwe unaona chiyani Mose iye anati pamene ine ndinayenda kulowa muchipata ine ndinamuona iye anati ine ndinali nditayima ndikuyangʼana pa iye ndipo ndinati apa panali mngelo amene anabwera ndipo anati zibwera kuno Mose iwe walalikira uthenga zaka zambiri iwe uli ndi mwinjiro ndi korona zimene zikukuyembekezera iwe iye anati musati muyankhule kwa ine za mwinjiro ndi korona ine sindikufuna mwinjiro ndi korona ayi ine ndikungofuna kumayangʼana pa iye ine ndikuganiza ndicho cholinga cha mkhristu aliyense kuno nthawi ina kale kutali kuchokera ku Chicago ine ndinali mu Colosseum kosungira zakale kana ndipo ine ndinali kuyangʼana monse mozungulira mmenemo ine ndinamuona nigro wachikulire nkhata yaing'ono yoyera ya tsisi kuzungulira mutu wake akusuntha mozungulira pamenepo ali ndi chipewa mudzanja lake ine ndinayangʼana pa iye iye anayangʼana mumalo ang'ono ndipo iye analumbira mʼmbuyo ndipo misozi inayamba kutsikira pansi pa tsaya lake lokalamba lakudalo iye anayamba kupemphera ine ndinamupenyerera iye kwa kanthawi pang'ono iye anapenyanso kachiwiri anayamba kulira kachiwiri ine ndinayenda kupitapo ndipo ine ndinati bwana iye anati inde mzanga woyera ine ndinati ine ndikukuonani inu muli chiyani chakutengani inu chotero inu mwatengeka chotero ndi chiyani iye anati bwana ngati inu mungakhoze kumvelera mbali mwanga ine ndili ndi zikanga pozungulira mumbali yangayi anati ine nthawi ina ndinali kapolo iye anati mumphanga yaing'ono ya galasi yapa ndi chovala chili mmenemocho ine ndinati ine ndaona chovala koma ndi chiyani cha chilendo cha icho iye anati banga ilo apo anati amenewo ndi magazi a Abraham Lincoln anati magazi amenewo anavula lamba la ukapolo kulichosa pa ine iye anati tsopano bambo oyera kodizo sizikanakhala ngati zokutenga iwe nawenso ine ndinayika mikono yanga mozungulira khosi lake lokalamba ine ndinati mulungu akudaliseni inu mʼbale ine ndikudziwa magazi wena amene amanditenga mtima ine iye anati ine ndikuwadziwa magazi amenewo inenso bambo ine ndinati iye anachotsa lamba la ukapolo kulichosa pa ine nthawi ina ine ndinkatuluka la mulungu ndikukathamanga ndikumapitiriza ndikumanena nthabwala zoyipa ndipo mulungu ine ndinkachita chotanizo mukanalizidzera umo mu mtima mwanga momwe ine ndinkachitira izo koma ine ndili woyamikira kuti iye anavula lamba kulichotsa pa ine izo zonse zapita tsopano iye anayima mumalo wanga kuno nthawi ina kale ndikuyangʼana pa mkazi ndipo iye anali woyipa kwambiri ine ndinkafuna kumuweruza iye mulungu anandipasa ine masomphenya ine ndinamupempherera iye pamenepo pakuti ine ndinaona kuti machimo anga anali chimodzimodzi akulu monga akewo ndipo ine ndinayenda kupitapo ndikukakhala pansi pambali yake ndikumuchitisa iye manyazi ndinamuza iye kuti ine ndinali mtumiki abwenzi ake amuna awiri iye anali pafupi 60 abwenzi ake amuna awiri anagwada pansi pomwepo ndipo iwo onse anapereka mtima wawo kwa khristu oh my ndikusiyana kotani kodi simutero inu kodi inu mwachimwa basi mochuluka choncho mmawa uno kodi mwaupanga basi mtima wanu mwakuda chotero ndi wamwaye mpaka ngakhale mzimu woyera sungakhoze konse kuukhudza iwo mwina mwake nkhunda yatenga kuwuluka kwake kwa muyaya iwo wapita kwa nthawi zonse mulungu akudaliseni inu wokondedwa msungwana wang'ono akuyenda mulungu akudaliseni inu wokoma mtima Muti sungwana wang'ono uyo sakudziwa. Oh inde iye akudziwa. Yesana werenge basi magazini ochuluka ndi nkhani zochuluka zachikondi monga inu nonse mwachitira. Ndilovuto iye ndi wanthete.
Jesus said, suffer the little children to come to me.
Yes, analilo lani wana, angona, atikwa inu. Una wakenso, angapune kuti abwere, zanu mingizana na opo zunguri la mauno, guwa ndilotse kuka, mpindi ina jabe. Ndiye pamene ipeti kuimba kamodzi nso, ndiye ipeti pereka pembelo. Pamene ochima ola pawa, ali kupembela.
The dying feet rejoice. Everything was gone, the poor fellow was finished. And there may I, though vast he.
Kodinu simubwela kuno tsopano. Kodinu simubwela kuno ino amene mukudziwa bwino. Bible linali ngati iwe udziwa kuchita bwino. Ndiko nkusachita icho ayi kwa iwe ndizoposa tchimo. Kodinu simubwela inu mukudziwa kuti inu mwalakwitsa. Pangani njira yanu ndikudzagwada pozungulira guwa. Ndikumuuza Mulungu kuti muli wachisoni chifukwa cha momwe mumamuchitira naye iye. Mulole mzimu woyera ubwere ndi kudzakupangani inu wofatsa ndi waulemu ndi wodekha kachiwiri. Kodinu simutero? Kumbukirani ngati inu mufa ndipo iye nkukhala kuti atakuchokerani inu. Palibe aliyense woti akakupepetsereni mlandu wanu. Iye akufuna inu mumuyimire iye mmawa uno.
God bless you, my brother.
Mulungu akudaliseni inu mbale wanga.
Waiting. Is this it?
Yembekezera. Kodi ndi okhawa. Kumi ndi asanu basi mumpingo amene mukumvelera kwenikweni kuti mwatsutsidwa. Inu mwakhala moyo wamtendere wofasa waulemu wodekha. Tsopano izi zikulondoleredwa ndi mzimu woyera. Kodi ndinu wokhululukira? Mulibe adani, mukukhala moyo mopyola pamwamba pakutsutsika kwa ochimwa. Inu simukukhala monga akuchikunja. Inu mukhala moyo mosiyana. Moyo wanu wonse ndi wokonzedwa mosiyana. Mzimu woyera waulemu kukhala pa mpando wachifumu wa mtima wanu. Kukupanganinu kukhala moyo wantendere ndi wodekha ndi wokonda pozungulira anthu onse. Oyandikana nawo anu ndipo onse amadziwa. Ndipo oyanjana nawo anu onse amadziwa kuti ndinu waulemu wodekha wofasa mkhristu wodzichepetsa. Ngunda ya Mulungu ili ndi inu. Inu mukutsimikiza.
This may be your last opportunity.
Mwina ukoza ukalama iwanu otsiriza.
Alright.
Chabwino.
And do you hear at the altar?
Ndiye kwa inu pano paguwa. Mulungu akudalitseni inu. Inu simusowa kuti muweruzidwe tsopano. Mzimu woyera wabweretsa chiweruzo kwa inu. Ndipo inu simayesere kuti mugwire mafulu anu kunena. Oh ine ndakhala mkhristu nthawi yayitali mokwanira. Ine sindikusowa kuti ndipite. Ena inu nthawi yanu yoyamba kudzakhala konse paguwa. Ine ndikhoza kukhala wochimwa ngati ine ndikufuna kutero. Ndiwo ufulu wanga? Eya, ndikokulondola. Inu ndinu wochita maufulu wanu. Inu mukhoza kuchita mwanjira iliyonse imene inu mukufuna. Koma inu mwalandisa maufulu wanu mmawa uno. Kunena kuti kodi iwo anena chiyani ine wodzinenera chikhristu ndiyene nkupita paguwa. Kodi iwo anena chiyani? Koma Mulungu akuti chiyani? Iye anati kuti inu mubwere. Ndipo inu munachita izi. Tsopano inu mwalandisa maufulu wanu. Inu muyenera kubwera pokhala nawo mzimu woyera waulemu. Kuti utenge malo ake mu mtima mwanu lero. Ine ndikudziwa kuti iye achita izo. Ine ndikudziwa kuti iye atero. Iye analonjeza kuti iye adzatero. Apo iwo sungakhoze basi kuthandizira izo. Sungakhoze basi kudziresa kubwera. Iye akupemba, akulira, anafa ndi china chilichonse. Chifukwa cha malo oti abwereko. Akufuna kuti abwere kwa inu. Ndipo mu malo anu a imfa. Pamene mngelo wa imfa akukhala pa pazira kama wanu. Malo moyangana kunja uko pa chinthu choopsa ndi kumadziwa kuti inu munakana kuti mubwere nthawi ina. Ndiyeno moyo wanu unakhala wakuda ndi wamwayi. Palibe nthawi inanso. Zilibe kanthu kaya inu mutalira molimba chotani. Esau anachimwa tchimo lake la chisomo. tsiku lake lachisomo kani ndipo sana apeze mwayi iye analira molimba kuyezera kuti apeze malo woti akakonzere izo koma iye samakhoza kuchita izo mulungu anamuita na iye nthawi yotsiriza koma inu mulandisa mavulo anu onse ndi abwenzi anu onse ndikumvera kwanu konse ndi chilichonse mmawa uno kuti mubwere pano inu mulandisa maufulu anu kudzagwada pansi apa ndi kuyankhula kwa mulungu ine ndikukuwuzani inu mama wa mulungu kuti khristu anati iye amene abwera kwa ine ine sindidzamutaya kunja mwa njira iliyonse tsono pamene inu muli apo paguwa la pani muzeni iye kuti inu mukupepesa kuti inu munachita zimene inu munachita ndiyo vuto limene anthu samalandirira mzimu woyera pamene iwo abatizidwa iwo samalapa bwinobwino mulungu akuyesera kuwapasa iwo mzimu woyera iye akufuna inu kuti mukhale wofatsa ndi aulemu achete ndicho chifukwa inu mumapitiriza ndi kudzikonda komweko mu mtima mwanu o inu mukhoza kuukapo kufula kuyankhula mu malilime kapena aliyense izo sizingakupangeni inu kukhala nawo mzimu woyera nimuyenera kuuka kuchokera pamenepo munthu wosiyana nimuyenera kuuka kuchokera pamenepo waulemu wodekha ndi wofatsa wodzichepesa ndipo mzimu wa mulungu kukhala mwa inu chaka chotsatira kuyangʼana m'mbuyo m'musi mukanjira ndi kuona kuti ali kumene inu mwafika kuona kuti inu mukutha mtunda nthawi zonse ndiwo mzimu woyera mzimu woyera ndi chikondi chimwemwe mtendere kupirira kufatsa ulemu kupirira chikhulupiriro tsopano ingolapani ndikumuwuza mulungu kuti inu mukufuna izo pakali pano iye ndi iye adzachita izo msungwana wang'ono iwe kumeneko wokondedwa iwe uchite chinthu chomwecho akudalitse iwe mayi ako ayima ndi manja awo ali pa iwe mlongo wokondedwa wachikuda wachikulire yapo atawerama paguwa inu mwina mumachita kudya zigumu zachimanga ndi phala la mgayiwa mwina mumachita kumakhala mukangalande chifukwa cha zonse zimene ndikuzidziwa mlongo mlongo adalise mtima wanu ilipo nyumba yachifumu yokonzedwera inu mu ulemerero mmawa uno kulondola penyani pansi paguwa ndipo muone dona akuyamba imvi mkazi wang'ono amene mutu wake uli pansi mkazi wa tsitsi loyera kwenikweni o mulungu muoneni mwamuna atagwada osiyanawo motsatira apa dzingo lapani muwuzeni iye kuti inu mukupepesa muwuzeni iye kuti inu simudzachita izo kenanso mwachisomo chake inu mungolola zosiyana zanu zipite kuchokera lero mpakana inu mukufuna kukhala waulemu ndi wachete inu mukufuna kukhala wodzichepesa ndi kupita kumene iye akutsogolerani inu pamene anthu anena china chake zilibe kanthu momwe izo zikuonekera zolondola chotani inu mukalandisa maufulu anu kuti munyankhule ndi woyandikana naye wanu inu mukayankhula inu mupita muzikayankhula za yesu inu muzikachita kokha chinthu chimene chili cholondola inu simukati muzipita kunja ngati wakupha inu simuti muzikapita kunja kuti mukalumphire pa osalakwa koma inu mukuona sewero la mphamvu lija lakulimba mtima kwa khristu yeniyeni ndipo inu mufuna kuti mukhale monga iwo inu simudzasowa kuti mumuwuze aliyense kuti ndinu mkhristu ngati inu muli mmodzi iwo amangoona izo ndi kudziwa izo pamene inu muyankhula inu mwasindikizidwa mkati ndi kunja tsopano pamene inu mukuchepesa mtima wanu lapani tsopano muwuzeni mulungu kuti ndinu wachisoni inu simuchita izo kenanso inu mukuchita manyazi ndi inu yeni momwe inu mukuchitira ndiyeno ine ndati ndikupemphelereni inu ndiyene ndikukhulupirira pomwepo mtendere ungokhazikika pa mtima wanu mtendere basi ngati mtsinje ubwera kusefukira m'musi mu moyo wanu inu mwina simuchita kukhala mukufula inu mwina simuchita kukhala mukuyankhula ndi malilime inu simuchita mwina kukhala mukudumpha mmwamba ndi pansi koma inu mudzakhala mukuchoka pa guwa ndi china chake mwa inu china chake mwa inu chimene chili chidzakumangirireni inu ku mtanda wakale wopumphunthika utali wonse omwe inu muli moyo tsopano pemberani pamene ine ndikutero lapani atete athu akumwamba zolengedwa zosayenera chipinda chotentha ichi chathukuta m'mawa uno bokosi lathukuta koma mulungu inu munachitira thukuta ilo kutulutsira ife mzimu woyera bwerani pansi anthu okhutitsidwa kuti iwo anali olakwa iwo anali akuchimwa mizimu yawo inali yamwano iwo anakhala aukali amsunamo odziwa izo zonse osafuna kulolera kuti alape osafuna kulolera kuti awakhululukire wanthu amene achita zinthu zowatsutsa iwo iwo sanali ololera kutero koma lero mzimu oyera watenga mawa Mulungu waika iwo mitima yawo ya ulemu yomwe ndikunena tsopano kodi inu mufuna kubwerera kumene inu munali nthawi yoyamba yomwe inu munabwera kuguwa kubwerera kumene aliyense inu muzikakonda aliyense ndipo inu mundikonde ine ndi chikondi chosafa ndiye ingoukanipo ndikubwerera kuno kuguwa iwo achita izo Ambuye tsopano ine ndikupemphera tsopano kuti inu muyeretse malingaliro awo Ambuye yeretsani mitima yawo wapanga iwo aulemu ndi amtendere mulole iwo akauke kuchokera paguwa ili tsopano iwo adatha kulapa kupereka miyoyo yawo mpaka kwa inu kubwerera mbuyo kumakwawo zipeka anthu zimene chili chikhale chikuchitika ngati mwamuna akhala yense okwiya kapena mkazi akhala yense okwiya kapena oyandikana naye ali okwiya kapena wina wake amene inu mukugwira naye ntchito kapena kuyanjana naye ine ndizingokhala waulemu ngati nkhunda zikatha zonse kubwezera kwanu ndi kwa inu ine ndidzabwezera atero Ambuye momwe ife tapezera izo kukhala chomwecho Ambuye ingoimani nji khalani aulemu muone Mulungu akutenga akubwera kumene kwa mwana wa nkhosa wake ndithu ndithudi mbusa wabwino uyu anapereka moyo wake chifukwa cha iwo iye anabwera kumene kwa nkhosa zake ndipo iye azisogolera izo tsoka kwa ameneyo yemwe awakwiyitsa iwo pamenepo tsoka kwa ameneyo yemwe anena ali ulimodzi mowatsutsa iwo anatero ukanakhala bwino kuti mwala wa mphero ukanamangidwa pa khosi lako ndi kumizidwa mukuya kwa nyanja angelo awo nthawi zonse amaona nkhope ya atate wanga amene ali kumwamba mwaona o Mulungu ife tikufuna ndipo pamene inu mukuchita kwa iwo inu mukuchita kwa ine kotero Mulungu ine ndikufuna kukhala waulemu ine ndikudziyika ine mwini paguwa inenso mmawa uno osati mmawa uno koma mmawa uliwonse ndi tsiku lililonse ine ndikufuna kukhala wodekha ndi waulemu monga Yesu perekanizo atate tithandizeni ife kuti tikhale chotero tsopano
let the fathomless billows of love roll over our soul wonderful coming down from the Father above. Don't you feel it down here?
Ulole mafunda akuya achikondi atembenuzikire pa moyo wanu tendele ntendele ntendele wodabwitsa kubwera panzi kuchokela kwa tate kumwamba kodi inu simukumvelela iwo tsopano mu mtima mwathu pa mzimu wanga kwa nthawi zonse haleluya haleluya mlongo geti anati uzeni mpingo wonse iye watsutsidwa na Yesu koma iye akupanga limba guwa lake pakuti guwa limba ndi guwa lake anati muuze mpingo ndipempherere ine pamene iye wakhala pamenepo ndipo misonzi ikuyendelera pansi kuchokerera pansi pa manda lake kome ili ndi guwa langa ine ndalapa inenso Baibulo langa la nyowa o Mulungu tendele ntendele wa Mulungu kubwera pansi kuchokera kwa tate kumamba o haleluya pa mzimu wanga kwa nthawi zonse Mulungu ngati ine ndachimwira motsutsa aliyense motsutsa inu tengelani izo kutali Ambuye tengelani tchimo kutali choke ku mpingo wanga wa umunowu yangari amene angakhoze kumvelera basi kuti Mulungu wakukhululukirani inu ndipo nkhunda ya mtendere ikukhala pa mtima wanu kachiwiri iyo yauluka mobwerera posakhalitsa kumene yatengapo malo ake mzimu woyera wangosundira mbuyo ndikunena mwana wanga ine ndakhala ndikufuna kuti ndizikonda iwe nthawi zonse iwe suma ndilo la basi ine kuti ndizichita izo. Ine sindingakhoze kukhala ndi mzimu wako wakale wodzikonda, koma tsopano pakuti iwe wagonjera izo, ine ndabwereranso ku mtima wako mmawa uno. Yangani amene akumvelera mwanjira imeneyo, kwezani dzanja lanu. Kwezani dzanja lanu ndiko kulondola ponse ponse paguwa. Oh, ndizo zabwino. Yangani kunja mombera amene akumvelera mwanjira imeneyo. Kwezani dzanja lanu. Oh.
Our Heavenly Father, we thank Thee for
this. Alleluia, Tuhu Mamba, ife tikukuthoko zaninu. Tukacha nthawi ya kudzipereka kofewa. Ngati kutenga apulo mudzanja, kulifinya ilo, kulisupula ilo, mpaka ilo litafewa. Fewa zotero, mauri mwana wang'ono, akhoza kukhala pansi ndi kumalidya ilo. Ndimo momwe ife tikufunira mitima yathu Ambuye. Titengereni iyo mudzanja lanu la zitsera, ingo isendani iyo. Nena mwana, kodi iwe sukuona kuti iwe wandipweteka ine? Iwe unali kundipweteka ine pamene iwe umauluka molekelera pa chigwiriro monga choncho. Iwe unali kundipweteka ine. Oh, mtima wanga unangokugira kwa iwe mwana pamene ine ndinakuona iwe ukuchita zinthu zakuti ndizakuti. Koma tsopano pakuti ine ndatengera mtima wako mudzanja langa, ine ndikufuna kuupanga iwo ofatsa kwenikweni. Ine ndikufuna kuupanga iwo kotero kuti ine ndikoza kugwisa iwo ntchito ndikukhala mwa iwo. Ine ndikufuna kuuluka mobwerera pachitsa mawa uno. Ine ndikufuna kuuluka mobwera ndikudzakhalamo kupanga mokhalamo mwanga ndiwe. Perekani izo Mulungu, ife timakukondani. Pereganizo kwa ulemerero wanu. Ife tikupemba izi mu dzina la Yesu. Kukhala monga Yesu. Kodi inu simukukonda kupembeza basi monga chonchi? Oh, moyo wanga ukungosamba padziko la pansi. Mwona iye akubwera pansi mopembeza monga chonchi, mtima wanu kumvelera mwaulemu kwenikweni, mtima wanga ukungogunda mothamanga. Ulendo wochokera patiko kupita kulemerero, ine ndingopemba kukhala monga iye. Kodi inu mungakweze dzanja lanu pamene ife tikuimba iyo? Kala monga Yesu. Joe, iwa kufuna kubwera kuno ndi kudzapemphera mawa uno mbale. Mulungu akudaliseni, pezani inu malo pano paguwa, mbale Joe, Mulungu akudaliseni. Alendo ochokera pa dziko kupita kulemelero, ine ndingopempha kukhala monga iye. Ine ndikudziwa kuti kulikotentha bwenzi, ine ndikudziwa kuti iko kuli. Koma ine, ine ndikuyembekeza inu mukumvelera basi monga ine ndikuchitira. Oh, ine ndikungomvelera ngati ine ndikanangoulukira kutali. Momwe iye aliliwo okonda, ine ndingakhoze kuchita chiyani? Ine ndikanapita kuti?
Oh,
Mulungu.
Kodi
ine ndikupita kuti? Kodi ine ndalunjika wakuti? Kodi icho chikakhala chiyani? Ine ndikakhala kuti zakazana kuchokera pano. Bwanji ngati ine ndikanakhala ndilibe iye? Nkuti, nkuti kobisala kulikonse kwina.
Bethlehem's manger came for the stranger.
Jogera kukolala ku Bethlehem,
ngacho kila mlendo padziko ine ndifuna ukhala monga iwe monse kupyola ulendo wa moyo kuchokela padziko kupita kulemelo ine ndingo kufisa ukhala monga iwe tonse palimodzi tsopano ukhala monga Yesu maramando akhale kwa Mulungu inda mbuye osali dziko monga inu ukhala monga iwe monse upyola ulendo wa moyo kuchokera padziko kupita kulemelelo ine ndingo pemba inu mukanali chiwilamidzire mitu yanu ine ndali ndikufunseni inu china chake wina wake muno akukwisa mzimu woyera wina wake wayitanidwa ine ndikuyankhula mu dzina la ambuye yesu ngati mneneri wake ine ndikugoza kumvelera mtima wake utavulazidwa kunja uka wina wake sanamumvere iye akanayenera kubwera kodi inu simubwera tsopano monse upyola ulendo wa moyo kuchokera inde mlongo koma alipo oposa inu ulemele ine ndingo pemba kukhala monga iye ungukhala monga yesu ndichochonse chogumba changa wofasa ndi wotsika wodzichepesa kukhala monga iye padziko lapansi ine kodi inu simubwera kuno tsopano mulungu akufuna kuoneni inu mukupanga kusuntha mulipo angapa inu monse kupyola ine ndimadziwa kuti inu unali kubwera mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu ndizimenezo ndizimenezo ine ndinayona kuuka kowongerawa ndipo mthunzi wopsesesa wakuda utapachikika pamenepo umene ine sindinaonepo konse mzimu woyera uli pano tsopano iwo uli kumanja kwanga tsopano ukwisa mzimu woyera khala monga yesu kodi iye analira chiyani ankapita kumene atati ankamutsogolera mulungu akudaliseni inu mbale mulungu akudaliseni inu mbale wanga ndikokolondola zisunthiranibe kuno ndikugwada pansi padziko lapansi tsopano ndiyo nthawi yakulapa kwa nthawi yakale kuwongola kupanga mokonza zibwerani kuno ndikumvererabe kuti alipo ochuluka mmenemo mulungu akudaliseni inu dona mulungu akudaliseni inu dona mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu ndikokulondola mzimu woyera nthawi zonse ndiwolondola erani tiyeni ndikokulondola sunthirani patsogolo choncho iye kukhala monga yesu kukhala monga inde yesu padziko lapansi ine oh my ndikokulondola ndiyo njira yake ingodzazisani timipata sunthiranibe patsogolo choncho ndipo pemberani kupyola ulendo wa moyo kuchokera kudziko kupita kulemerero ingolapani muwuzeni mulungu kuti ndinu wopepesa ndichochonse chimene inu muyenera kuchita ukhala monga iwe kodi inu simuti muzibwerabe tsopano ndikokulondola ingophasulani momasuka ndithu dzibwerani ukhala monga kodi inu mukanachita chiyani ndindani yemwe akakuyimireni inu mwina mwake usiku uno ndindani yemwe atakakuyimireni inu pamene imfa ibwera pa mkono wa malaya wanu zipekandu zomwe inu mwachita mzimu woyera wakhala pomwepapo pafupi ndi inu iyeyo amene akufuna kuti inu mubwere
Monse kupyola ulendo wa moyo kuchokera padziko kupita kule merelo ingolapani nenani mulungu ine ndikupepetsa ine sindinganafuna kuti ndichite zimenezo inu simudzandiyimirira ine ngati ine sindikuyimirani inu tsopano ndipo ine ndikufuna inu mudzandiyimire ine ndipo ine ndikukuyimirani inu kuchokera lero mpakana ine ndikakhala monga mkhrisitu ayenera kutero ine ndisintha njira zanga ine ndikakhala waulemu ndi wodekha ine ndikalola aliyense achite kuyankhula kwawo komwe chilichonse ine ndikangokhala wofatsa ndi wodekha pamaso pano zibe kanthu kaya ndimotalika bwanji inu mwadzidja kuti muli khrisitu mpingo umene inu muli wake izo zibe kanthu kochita ndi izi bwerani tiyeni mulungu akudalitseni inu sundirabe kunja mwana mulungu akuyankhula ndi iwe tsopano ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndili wantchito wake mzimu woyera unayankhula kwa ine mmawa uno unati kapange kuyitana kumeneko alipo ochuluka kumeneko dziku lake ndi lino nthawi yake ndi iyi alipo pafupi asanu kapena asanu ndi mmodzi kumbuyoko kwenikweniwo ayenera kubwera tsopano kumbukirani mʼbale mlongo ine ndikuyangʼana kumene pa inu ine ndikuona mithunzi ya mdima iyo itapachikika pa inu ndibwino mubwere kuno pakali pano kukhala monga yesu kodi inu simukufuna kuti mukhale monga iye aulemu wodekha wofasa wodzichepetsa mulungu akudalise iwe mnyamata wang'ono mulungu akudaliseni inu bambo amene muli ndi mwana mulungu akudaliseni inu mlongo mulungu akudalise iwe mzanga wochimwa ndikokulondola sundirani patsogolo mlongo zibwerani choncho ingodzipezerani nokha malo mulungu akudaliseni inu mlongo wokondedwa inu muli nazo zambiri zoti muthokozere mutagona pagama mukufa pano inu mukuyenda kupita kuguwa mulungu adalise mtima wanu wa nthete zimu woyera ukuyankhula kachiwiri tsopano kulapa ingolirirani apa kwa mulungu zingopemberani pemphero lanu lomwe ndinuyo amene mwachita kuchimwako tsopano ndinuyo amene muti muchite kupempherako muwuzeni mulungu kuti ndinu wopepesa chifukwa cha chimene inu mwachita musati mupereke chinthu chilichonse kwa yemwe alipo ozungulira inu ingonenani mulungu mundikhululukire ine ine sindimatanthauza kuti ndikhale monga choncho ine ndikufuna kukhala waulemu ine sindidzayipidwa konse ndikumakangana kenanso mulungu momwe ine ndikukondera izo atate akumwamba chifukwa cha aliyense wolapa amene ali pansi paguwapo tsopano kuwerama pa bondo lawo akupemphera mulungu mulole amayi adati ana atate amayi ena aliwonse oyandikana nawo mamemba la mpingo madikoni matrasti mulungu pa nthawi yowumbanso iyi yakachitidwe kachikale amene akhala muchipinda chotenda ichi mmawa uno mzimu woyera ukubwera kumene pansi ukuyankhula mtendere mulungu ine ndikufuna kudzayima tsiku limenelo kuti ndidzakumveni inu mukunena mwaulemu inde iwe unabwera ndikudzandiyimira ine tsopano ine ndikuyimira iwe ine ndikufuna inu muyike mtendere umenewo mu mtima uliwonse umene uli pano lero mulungu mwakachetechete ndi mwaulemu ine ndikufuna inu kuti muchite izo ine ndikufuna inu kuti mungosundira mkati mmenemo ndikumvelera koteroko komwe kuti kusadza wasiyenso iwo kenanso kuyambira lero mpakana mtsogolo mulole makomwe akhale atsopano mulole wanthu akhale anthu atsopano mulole chilichonse chikhale chatsopano lero chifukwa anthu awa adzichepetsa okha inu munati ngati anthu amene achedwa ndi dzina langa ati adzadzichepetse okha ndi kupemphera ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba ndipo ine ndikudziwa kuti inu mukutero mmawa uno mulungu ndipo ine ndikupemphelera chikhululukiro kwa iwo amene anatsalira mokhala mwawo amene akanayenera kubwera mulungu yankhulani kwa iwo ndipo mulole iwo asakakhale nawo konse mtendere pa dziko lapansi mpaka iwo atapanga lingaliro limenelo ambuye kuti abwere ndi kuti adzapangidwe bwino ndi inu perekani izo ambuye mudalise wina aliyense tsopano mulole kukoma kwanu ndi chifundo chanu zizikhala nthawi zonse pa moyo uliwonse umene ukudzimvera chisoni ndi kuera mu mpingo uno mmawa uno atate mulungu ine ndachita izi Mwakuita na kwanu, inenda waita na andu hawa. Iwa ima. Inumunadi iya mene hata zandijitile ine umboni. Pa masopa wa andu. Iyeyo, inendiza mtidila umboni. Pa masopa hata tewa angandaa angelo oyera. Ambiri haya wabano, akala krisidu kwa zaka. Koma iyo, ima mawa unu. Kuda ajitile umboni, majimo hao. Kudi iyo, ajitazola kuika. Iwa akala osa kondeka. Uzimo oyera, unali utapita kuchoka kwa iyo. Nikonda iza mbili, zimene iwo sanga koze kumbelela, kumbelela kwa ule mkokoma, kwa ufasa uko, kumene iwo ama enela kuma kumbelela, ambili ya iwo ndi ochima, amina kwela kwa ndawi ya oyo yamba, kuma adate, iwa kufuna kumbelela kwa odabuitsa uko, mtendele umene umapyola kumbetsa konse, kumbeleke niko kwa iwo tiku ili ambuye mulungu, nipo mulole iwo, palimozi, akale oko ndeka ndi ozaza ndi nzimu oyela, pamene iwo akuchoka malo ano leo kudazi bida kunyumba zao zosiana ndiku kala moyo osiana ndiku daga kale wandu osiana
we ask this in Christ's name
kubedi kubemba izi mudzina la Kristu malo baka sipe tabu ino namene muli paguwa imirirani yanganani mamba kwa ambuye mulungu temenugani Gwira nani chanza ndi aliense pozungulira inu. Oi veda didiime nyimbo aliense sobano. Pamene vedili kuimirira mpindi yokha usanayambe nsonkhano wa machiritso. Malo malo indalipo malo alipo malo pakasupe ya inu. Malo malo inde alipo malo alipo malo pakasupe ya inu. Ariense malo malo inde alipo malo alipo malo pakasupe ya inu malo malo inde alipo malo alipo malo pakasupe ya inu malo malo inde alipo malo chikulupiriro inumudziwa tsibulina mbale pamene anu Akazi anu anaitana kuti apempheleredwe chifukwa cha inu. Ife linapita muchipinda momwemo. Ndipo mzimu woyera unanena kwa ine. Usati uope. Amen. Kodi iye sali weni weni. Zona bwitsa. Chabwiro yamikani ambuye. Ine ndikungombelera ngati ndifule chigonjetso. Chabwiro. Magazi yake atuka moera Muli ndi china chake choti munene Yesu amapulumutsa Chabwino mbali nevilo tsopano ndipo mbale slota ali ndi mawota anene Ambuya lemekezeke.
Amen. Praise God. I believe everybody has received this morning.
Ulemelelo. Hallelujah. Hallelujah.
Like that we are believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to her feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service.
Ine mwina mwake ndiza kala kuno usiku uno inenso. Inde monga momwe ine ndikudziwira, ine ndiza kala kuno kupatula ine ndita ita nidwa kwina kwake.
Amen.